Na totela munina kauson kabirinde mukosha imwe bonse ba munina na bankashi muri shikuru chena ni ine inshita shimo nshifuwa ya nangupa anono kukui imini na hiyo ndeo mfuwa kumabunta ya msango ifu ya wamisha kabili na simbipo ngefio na chila chita ulu chelo kabili elio mwikala chalomu nenu mkuchula no kuchushiwa ngefio baptist munine fwinanka shiva pitamo pakuba akale va baptist newine missionary baptist kabiri kabiri ukuishiba ifyo chipiribula ilio abantu wobe nalikwete ichintu chimochine abantu bandi bali ntamfishe kabiri bato ntonkenye kuti bantamfya pantu na shirewa wafulungana kabiri nali sangiro kutila kabiri lyonse ndalanda ifi musango onono olubalilumbi nga ndi wafulungana leke nimbe bantu ndi wansansa sana muli uyu musango kukuchira ife nali na mano ya nda ya tunturu echo chilia chawa kwati ifunde lya ndili nono liyo nakwata ili andi kabiri kabiri ine muchine chine na leo mfwa wino palichi yinshita ya kuba muli uyu musango kabiri ulukuta ulu nono ulu wa Church of Christ munina kunongefio lionse tusonti lirako atemwa Camp Belaiti kabiri nde evu kishabena muchine chine vali ni wakasuhisha vene vene kukanya emisonkano ilio tuwa ntendeke intanshi elona muishiba ilio tuwa kwete omo weshi nalia kwa Paulo inshitaimo alife chimochine nga ifwe kabiri ili shireba umo wa mulifwe echo ndeto ntonkanya ili ngirine icho wale lole kishapo huumi uwa muikala na muishi wachari wa makunjikalila imbila kuchira kuinshimikila imo inshitairi yonse inshitairi mwakale kapiunga umukalamba musuma umuntu ambila nsuma yonse imwe wonse wonse mwali muishi wandemona ni Revu Booth Klibon ala shimikila imbila nsuma mundi miisha kusana kusana chine ubali ena ali wawate njirafi kabili ine ena lipa kaliamano kabiri twalenda chapa mo inshitaimo kabiri nana munina mona ine kabiri twalela nshanya pachinji chimo kabiri nali kwete olubali lumbi kuliena kabiri ali piliwike ukundoleke ishatire iwe tawai shibafye Bible yobe mwali shwefye munina Booth alandikisha na atire cho chishinga munina Booth lero nali shiba kalemba wino sana eicho eicho inendefu haya na mwishiba ukukana ishiba ichebo chako temweo lero okuishiba wene e mweo chilia chishi nga mamona nga chakutia na ishiwa ichebo chakwe nga kutina ishiwa fiena kabili chilia mchine chine chishi nga na achiba ulu chelo kukoshanya muminwe nelise ngeri ya wama kuno ilia waka piunga kabili uku ikala kuno kwa achiba uyu nshire pili ula uli wansi kulengwa kusansa vikwa lilo yomuntu musweisha aishire ingila munina aishire ikala palia na atire kuli sekretari wa ndimuno ulia palia umina Kristu umine mwine alanji mukisha sana pali Elder Smith uyo wali Church of God muli Kristu ndeche tekela na lewa shimikirila kwa sana kulia kabili kabili na ino ine nshita nde mwonafye amoneka ichintu chimo icha palanga mnina uyo kuno akwete icha palango mwefu wamfwi kutina isa kumuishi wakunuma kabili nisha katalela wako insoselo iyo mwaume omukote ale sosa lekeshe ni pamulu kabili wonsawa mshiro kutiba leimba na mwishiva kabili kwa aliko mkashana umu unono wale ikalapachi futu ulwimbo lwandi ulonate mwishe lwali musansa vikeni kabili vena wonse kutiba tota indu pishavo mumusango wa Pentecosto na mwishiva musansa vikeni vali ntemenwe kabili na libatemenwe kabili ilio twaingiramo ale ikala lyonse kulia lubali nomuto wa kwenge fipete bulo kabili nokulolekesha fye na mwishiba ena kuti asosa ingireni bakalamba puleni chote chenu puleni chote chenu munyina pano na ine twalisambirire lilia ulia umo uo na temuisha pali bakemba bambi lansuma mukashi wakwe kabili nali chitile fyonse fyo ninga chita kukutila engemba kabili lilia halo mbele uka na muita kabili nalishiba ifyo chilia chipilibula lelo palwa andi ndinoku muita nga kuti achita ukuisa kunono kuimba chisu magushe iwe tauli nkashi wa imbele lulia chipa hoi ulu chelo lumo pa vena Kristu awa umebashima kwebo nomba nde subira omukashi wandi alino kuisa uno mulungu kabili ndefwa ya ena akakumfwe pantu na alitakisha sana kabiringa mwapanya chiri apatepu wala chipushishisha na alitemwa kulio kuimbo kusuma kabiri na leba abantu ine shakatalo kuimba owe mwe na liba mailo shimilioni okutaluka kulichiria lelona atile nga mukatala okuya kulia mumulu no kuikala muisano lienu ili kalamba na mwishiba pamulu palia na atile palia pesa mbalia lupiri mukati mulia mumitengo mukati mulia kulikuwa kayanda akanono akaba mulia kalia kakaba kandi kabiri kulu chelulumo nga maenda panse palu wansano kumfwa umona iminina pamulu palia leimba inkumbu isha kupapusha ifyocha wa mechiunda kukwapusishwe umugusungaine mwatila le salumba nishiwe umukote munina brana mumukolekeresha alifika chikaba nine kulia lubali ukula kutika kwesho kuimba kuli ba munyina bena Kristu kabiri kuli nde chitekela umu munyina achimwishi bishakuli fwe oluchelo ngakapyunga wa Buddha uli kuno umutende kuli wewe munandi musuma kabiri nali kwete okubomba okwingi tekwingi sana lelo na abantu ba Buddha kabiri makamaka mu Canada pakati ka abantu abena China kabiri na basangiro ko ba abantu bakite mwikonga nshikabira basuma ndebukisho omuntu munono mu Buddha okufuma kuite mpire lya kwa Buddha aishire kukulonga na okwali ku Winnipeg kabiri ali mpofu be na tebengi abantu abanono abasuma kabiri be na muchine bachetekelo kutira lesa nikonda pa kabiri iliyo nale mu pepelela kabiri ale konkereshamo ifyo ateminwe lesa kabiri pamuku mawina menso yako yali iswirwe mu kabiri chali chintu icha wa mishanganshi eito ifwe tuleto tela umwa meonse no muntu onse nomba shatala na kwa tapo ilishu kwa mu Chicago ukwesho kulanda ichiri tekuti njeshe okulete mbila ilionse bantu bakapyunga kuno bali abalinga sana okuchira ine okuleta imbira lelona tonton kenyo kutila kutia abaninstaya wa mishanga nshi iyo ninga kumanya bakapyunga aba ku Chicago inompanga muno kabiri nokuishibana sana nabo kabiri na ifwe tuishibane sana umono mbiye kabiri ine muchine ndete shashikuru pali ilishuko pantu na lisa mulu yomusumba insha ishingi muno kukulipirirwa nolu kutalumo kabiri kukulipirirwa na bena Kristu bashimakwe wabaume echo kanshi ukabula neshuko kukuilondolola nemwine kukabungwe kaba munyina kabiri elio kabiri na tontonkenye kabiri kuliko ifingi nganshi ifyo ifiko nkalionse bukapyunga ngobu ifya mukati na kunze ukufirwa no ganafi wampaka nishitashimo chilaba itanguka kumuntumo kukukwata itontonkanyo ili alubana kabiri ndefwa ya kusenda aya ama miniti ya leko nkapo kwesha kulondolo lano no kuchilenga ukumfuika kuliba mnjinane ukumfuika uinongefyo na ishiwa kuchilenga ukuba kabiri ine nshiri uwalinga no kufirwa kukwato ukulanda ukona limokuti kwa muneka ukwa mano kubantu wa sambirira
I do not have an education and I like that but
lelo nali temwa shukuru kabiri shukuru ali mpela nali mo musango mbi wa kunonkela mu emyeo kuchavu pechavule sapakutila chingesu sha chifulo pafya bafya shibandi bafirirwe ukumpela amasambiriro ukufuma kunganda ya lupwa ulupina na abana ikumi na tato mulwele kabiri nshata lile kukwata ishuko ili ya kukwata amasambiriro echo kanshi lelo pakufyalwa waliko ichintu chimwecha chitike kukuishiba na lesa kuliba mayo na batata kabiri mwalibirenga ili ashiriandi kabiri kulichiria ndesha okubika mwechiputuru wachandi na imwe bamunyina kukuleta babembu kuli Kristu kabiri nomba ine nshiri uwa malele lelo ine lionse ilio tatula isu la ichevo na litemwa kulanda kuli kalemba panono kabiri bushe kutitwa kontamika imito Yesu na kabiri pakashita shifwe umusuma imwe mulilesa Yesu kabiri tule palama kuli imwe mkui mininako imbila nsuma ndipano kunta nshi aba na benu ama pastors benu na ba munyina aba chitetekelo chumochi inecha wa misha kabiri ifyo chisansa musha umutima wandi kukumfwa ababa ume abo abafirirwe okunfukisha n'okutumwa ku masukulu pamulando wabufumu bwakwaleesa mwamona ife muleita abaana benu munsikusha kulekeresha kabiri ife mukiine twakitekera taata okutiira tuleikala ku mpeera yakukinfyanya ng'efyo kasese maasosere kikaba olubuuto mu nkita yakyungula obusiku kabiri okukyetekera leero okutiira tuli nkombe ishawulo olukalamba olubuuto olwandira nsuma okutiira kunkumbusha enu mwatusuminisha okutwala ku mpeera y'ensonde kukooku kupuputulwa kwaya kabiri ndeepepa taata okutiira okufuma mu mutima wandi okutiira mwalalekaine n'ondolole kuli bamunyinane munolukyelo amapange n'amatontonkanyo ayabumi bwandi kuli imwe okutiira bengeeruka kipere enu okutiira twingakwata okutemwa okwapiririka n'ensenge n'okunfwana mu kubomba konse okwambira nsuma pantu twalombera ifi mu ishina lyakwa yesu uyo uwapepere okutiira twinga baumo ifyo wene nawishi baabaumo okukyetekera ikyo okutiira kuli iki abantu bonse bakeishiba okutiira muli abasambi bandi ilyomu akwata okutemwana umo n'omubiye amen nombasye kabiri ndeesubira n'okukyetekera okutiira kire mitendwisha bamunyina na bankashi pali iki leero ndeetontonkanya kutinailenga n'emwine okunfwika bwino bakutiira mwikonfwa kufya omuntu umo asosa kabiri nalilondolola inkita ishingi mu kulongana kumbi uko abakapyunga leero ino n'inkita yandi yakubalirapo ku ibumba lya mu chicago kabiri kutinatemwa n'emwine okwishibikwa bwino bwino nga nshi pali kirya ikyo ndeesha okukita
Blessed old gospel here, the 26th.
Munyapalwa iyakalimbira nsuma pano kipandwa kya 26 ikyebuku lya mirimu y'abatumwa tuleberenga eikyo mwenfuma Agrippa nshali wa munkanya ku kimonwa kya mumulu uyu ni mukiine Pawulo wa Lelanda ikiri ife bonse nga bakapyunga twalitemwa okusonterera kuli ena pantu ena ife mungu nfwano twalikyetekera okutiira ali omutumwa ku lukuta lwa benafyalo okutiira leesa limwitire okuba inte ku benafyalo kabiri bukapyunga bwakwe bwaishire ipushiwa kabiri ilingirine ikintu kiri kyonse ikiri kyayibera nga kyayima kireesa mu kwipushiwa kiraba kabiri ndeetontonkanya takiri na kabiri kyalungama kiringire okwipushiwa kabiri ndeetontonkanya okutiira amapasitazi inkita shimo balatunganya ifintu ifyo bonfwa kabiri ndeetontonkanya n'abakwata insambu kuba pantu nga nanfukisha obwirulo obweshiwi pasita kipiri bula kachema kabiri eikyo kanshi ena aba nikalisha atemwa kachema uwebumba lyabaume n'abanakashi ab'omupashi wa mushiro wamulenga okubakangalira kabiri alikwata ensambu okuyishibwa omusango wa kyakulya impanga kyakwe kireerya kabiri n'okokira efuma ndeetontonkanya alikwata ensambu ku kita kirya kabiri nga pasita atemwa nkita kimu abantu kuti bamuneka okuba ng'abaletunganya panoono kiri atakikita nakalya takiringire okusakamika nanguumo kiringire fye okuleeta omukinshi ku mutima wa muntu ku muntu uwayiminina nga firya firya ulya uwinga akiipusha kabiri nangu kibe efyo nga tawuli uwashiningisha okutiira uli uwata nti kwa bwino munsango nshi wingenderamu ku kitetekero nga mwabiika mu mano yenu nomba iki kireemuneka okuba okubirenga amaano nalimu efintu kiri kabiri efyo kiri leero kirifye bwino leero imwe mukiine kiine okufuma mu mutima wenu kuti mwatontonkanya okutiira tamwakatale okwiyima okufuma peteebulo imwe nalimo tetimukite mwamona mulingire okukya abafye firya ekyanguka mulingire okukyetekera mulingire okukwata ekitetekero mulingire okukwata isubiro kabiri kuti mwakwata shani isubiro mu kintu kiri kyonse ekyo imwe tamwayishiba n'okumuleeya kutinayinda shani mulya mu musebo wonshi atalayindamo n'okubutusha saana kabiri mulya mu nse omwashoka ukwabula okwishiba ifyo apakushokera pali mulingire okumona okumuleeya nga teifyo tamwishibe ifyo akwenda kabiri ulya emusanga omuntu onse alingire okuba eryo kabiri iryo mwinga kita mwakimona kyasokororwa kuli imwe kabiri mwayishiba okumuleeya lyena tapali nangu kiimo ikinga mwiminika kabili chilia echo nde tontonkanya Paulo efyo ale shokuleta kuli Agripa apa kutila ena ali bebele kutila insta imo nali umo wa muli imwe kabili nde mwana nalimo nga uyo munyina umu baptist kabili kuti aya kuli kutalwa baptist munolu chelo ena no mukashi wakwe nalimo chilia kuti chabo bunte bwabo ine nali umo wa muli imwe atema Church of Christ atema munyina Campbellite pano kuti aya ku kubantu bakwe nde chitekera luletu aishina ilisuma abatumwa abakwa Kristu efyo baluita lelo lwena muchine chine lwesambirisho ili akwa Alexander Campbell elyo kabili Church of Christ lwafumine muli imwe pamulandu wa nyimbo chilia chichinga uchetefyo kabili ngakuti awekela kuli bena ena kuti asosa akale nali umo wa muli imwe kabili Paulo alebwelela apa kumfumu Agripa na Festus kabili atile nali umo wa imwe nali umu Fariseo waba Fariseo aishile kuli Gamalieo kasambilisha umu kalamba kabili alishi bama funde yabo yonse ne fipope kabili na fionse ifyo bachetekere kabili na fionse ifyo tabachetekere kabili atile nangu nine na chushisho lukutalwa kwa lesa na kumfwa mwamona atile ichintu chine icho valenji pushapo ili pusho nalika chusha uachena kabili lionse na leto ntonkanyo kutila infwa ya kwa Stefano ili ingile yali mwekete Paulo panti ili amwene kulioku mweneka ukwa bukata pachinso cha kwa Stefano yo alo lekeshe pamulu kabili filiefi welewele ukumuma na kumfa kabili atile nimo na Yesu na imini na kukuboko kwa kulio kwa kwalesa kabili na mwishi wa kutimwa ipaya inkombe lelote kuti mkatale uku ipaya imbila yakwe china chishinka kabili imbila na ngula Stefano alile uku imini na pamona Yesu lelo nomba imbila yakwe alituwalile pantu Paulo alituwalile okulanda paluwa yena kabili chinshi ena untu wachepesha mulibena kabili tali walinga ukuitwa umo pantu alipele ukamboni kabili alikwete ukusuminisha ukufumiapo uyu muntu ushashira kabili echo kanshi Paulo ngo muntu onse kuntanshi abantu alingira kuchita Paulo abulo kuishiba kwakwe kunuma okufuma kuntendekelo kufintu ali elio kabili akubika kukushintilisha kwena pamalembo ukulangisho kutila icho ale chitachali cha mufyalembwa nangula chali chapsana kuchisumino chavo lelo nomba ale balangisho kutila chali malembo kanshi nde tontonkanya kutila ifwe chintu chili chonse ndefyo lyonse nsosa bamunyina imwe mweba sangwa mumukulongana okutila ngankatalo kusange fintu ifishaba mumalembo liena nde tontonkanya kutila chishinka okutila nangu munyina umbi uli wonse tulingira okuisa kuli umono mbiye nokusosa chili atachisangwa muri Bible mulemona ngachaba muri Bible imwe limbi kuti mwakwata obwirilo ubwapsana lero chena chaba nga chiri malembo chiri febwino nomba Paulo ale pelo obwirilo bwakwe pafyo kasesema asosele kabili nefyo Mose asosele yali no kuisa fikirishiwa kabili akumenye Yesu pamusebo muchimonwa kabili uyu Yesu abirikishe kuli ena. Ichili, ngatachari chintu chakosa kuli bali aba Yuda, kabili atile, mwebakata aba chilamu wa Festus, kabili, na fimbipo, ukutila chena vushe kutichave chintu cheni kuli imwe kutila lesa kutia imi aba afwa. Mwamona, pantu, nga mwalishi wa ifyo lesa alikunu makulia, na malembo, mchine kuti mwaishi wa kutila wene, kuti aimia aba afwa. Elio kabili atile alibapele kuishiba mubulendo bwakwe kuda maseke papi achitike okutila okuleka beshi okutila uyu Yesu uo bale pangila posana chimfulunganya cha msangofilia palwa ena okushimikira chena ali nilesa wine uo babo mbele nchita yonse pantu ali mumatololo pamonabo uyo waba tungulwile pakuba luli olubuto umulilo intumba ya mulilo yabatunguluile kabiri amonekele kuli Paulo muchintu chimochine olubuto na kabiri ulwa mupofuishe kabiri alipwishe nimweyani shikulu kabiri atire nine Yesu uole chusha kabiri chintu chakosa kukupanta ifya kusoswelako kabiri alesha okulondola kuli bena kintu chali kabili alesha kubasambirisha chilia echo ale pela kubantu chilia chali kutila Yesu Kristu ali ni Mesaya kabiri okutira wene alifuire nalesa ali mubushishe kabiri chiri achali okulingana na malembo kabiri kutira wene nomba ali ninine kumulo kuli lesa tata kabiri kutira ali ninte yakubuka kwakwe kabiri kutira ifi pesha mano nefi shibiro nefi papwa ife fyali fyeni kubantu tachali chintu chimwe chipya kuwachi ne wachitikela wa malembo pantu baibele yali landile pali chena lolekesheni kulya kunuma muli bakasesema ifyo kutira chali sesemwe chinshi bakuisa kwa mesaya kabiri ifyo wene ngachita uwale mana mulu akachira ukange nsebula muli esaya 35 na malembo yambi ayo ali no kusontelela ko tapia lembele yena pano lero nalimo okukwekela kunuma no kusontelela kuli yena mukulanda kwakwe okuipi kuntanshi ashamfumu bantu bena nalimo tabali abashipikisha na yena ngefyo muli kuli ine eicho elio kabili ena ali londolo la chena no kwesho kubeba kutira lesa wine uwo bale bombela Elio kabiri na kabiri atile mumusango omuita buchaibela chiria chaba okufulungana mwamona omusango uitwa buchaibela ulia emusango nshinshi mwinamolesa uoimwe mshinshi muna mwamona mumusango uitwa buchaibela Njuwa shini nkisho kutila ilelo Nga tuwali mininine nkuta isha kale isho tuwaliko Isha palanga Presbyterian Catholic Baptist Na shimbi isha pusana Kutituwa sosobu ntebu mwine kulibali abantu Abu abaso kutila abale fwa ya kwati ukubika mnina mchipinda chama shiru Atemwa chintu chimonga chiria Mumusango muita buchaibela Ulia emusango nshinshi mwinamolesa wabashifwe Kabili ifyo bwali ubunte ubwine umwali kunta nsha kwa gripa mpaka nangula mukati kakulanda kwakwe agripa alibirikishe kabili atire Paulo Sauli ule nashana sha okubo mwina Kristu Mwamona ifyo aletele amalembo palwalala lelo nomba chali chapsa na kuisu na gogeli yakwe omwine lelo amalembo yale umfuika winonga nshi mpaka atire ule nashana sha okubanga iwe Paulo atile nde kabila ngefyo mwali imabonse tetinte mwe imwe okuba mufika kilo ifi ifyo ndimo mulemo na lero okuba uachetekela ngefyo ena ali mumashu yambi ngaine nde kabila kulilesa okutila nga mwali mwene okusokolola ngefyo na kumwene mashu yambi ine nde kabila nga mwali chitile mwamona nde kabila fye nga mwali chitile iyo Festus nde chitikela Ali mwebele kutila ena ali somenenga nshi ena ali walubana mumutwe lelo amulengelo kuishiba kutila ena ukutila tali ukutila ena ali ishibe pantu abelele kabili kutina sosechi munoluchelo ba munyina ine pali fyonse nde kabilo kutila limbi kutina te kupashanyo obumi bwa kwa Paulo lelo pamulandu fye wakupela ili ashirimo ili nono ili akushintira po pantu mulikona bambi abengi muno abona limo abalalanda muno luchelo lelo nalefwa ya inshita okusosechi Nomba ndeka bilo kutila ama chali chaya pusana yonse ngefyo na chumfwa imwe okuya kulia Bethel Temple Independent Assemblies of God na bambi aba pusana ndeka bilo kutila pali fyonse kuti mwamona ifyo mona chilianga kuti mwachita ndeka bila kuti mwamona ichimonwa icho mona liena kuti mwakwata kwiruka ukwakwirika chilia ichabuka pyunga Iliyo na afumine, ulukuta lwa Baptisti, ukuisa kuliamo Pentecosti, kabili Dr. Roy E. Davis, uyo wandashike mulukuta lwa Missionary Baptisti, anje vile kutira na likuete ichiloto cha kutinya, iliyo chimonwa cha kwa shikuru cha ishireno, nokulanda kuline. Kabili mwali shiwa ifi okunda pa kwa lilia, walifie ukwa chepesha. Kabili, nshai shibepo na nguchimo paluwa wa Pentecosto na liumfile liyari libumba ili ya baka kunkuluka wa mshilo abo abalila la panshi no kuponye lenda ngembwa ishapena kabili vale wa pupilisha umwela no kubalenga vave no bumi kabili na fionsenga filia filia fieka efyo na ishibepo paluwa wa bantu wa Pentecosto atile nani ule tontonkanya aka kumfwa natile ngalesa lentuma kuliko ichifulo chimo no muntu umo uko wene alentumo kuyako chilia chishinka mamona pantu natile Dr. Davis natile alifio omutuntulu na alimi nine no kurolesha pali wene natile valanje wakutila Filiefi monwa. Ndi umwa chetikilo mkaramba wa mnina, ukutila, ukutila, ifyabu penefyabu ite, tafyaba na kulapila, nali chetikila chiria. Mwalifyalu, ate kutimube chintu chimo, icho tamwaba. Kabili nishitahili onse, ili omulesho kuipanga, mwewe ne chintu chimo, icho tamwaba, mlebo mbafi echi putulwa, ta wubumbi munda. Kabili lesa leke ni mfwe, ili onshila wabumbi munda mamona, leke ni fye mbe, ifyo nava, ili okabili chilenge ni tumfwike, noku ishibi kwa kabili kabili kanshi leke ni leke ni mbe, mulu uli omsango, ili okabili chila muntu, ali ishiba liena, mwari ishiba fya fine. Kabili echo nomba, ngefyo mwa ishiba, nisha kweta masambilo, haya patali ngefyo, naso sele, echo, muyande masambilo, haya fya abulesa, ndi mupino wabapo. Kabili ndetu nganya mwari ishiba chiria mamona. Kabili inga kashimikila, tekuti nangu panono njeshe, ukuita nemu inokuba umo, pamulando wakukana kwata masambiliro, noku ishiba mashu ikabili na fimbipo. Lelo ifi nono, ifi nakwata, uku ngamano ya ndaya kuishiba kunkumbusha kwe, shikulu Yesu, ndesho kupela chiria kuliba mnina nebonse kunche ndeshonse, ukupela ichi. Kabili lelo ilio nafumine mu Baptist Church ulolu abafye ulukutafye lweka ulonatala okuisa mwatemwa nala shikilwemo kabili nala shikilwe mu 1933 mulukutalwa missionary Baptist Jeffersonville Indiana lwena nini ni member wa Southern Baptist Convention kanshi ifwe muri no nshita ine ilio nafumine mo nokubafye nomba ulukutalwa Baptist lwena lukuta olwa kuiteka ifwe ifwe wonse wali shibachiria kutira chena ni nani kuti washimikira pachintu chiri chonse icho lefwa ya ngolo kutalowe lulino kuiminina chiria venafye lefwa ya kushimikira chonse icho leka vira kabili nalitemwa chiria mamu na pantu nalichitekira chena chabu tumwa pantu umutwe utantiko obwa pulishamo mulu kutanika chema twalishiba chiria pasta kabili kabili nga nga bishop mwatemwa muntu ndale fwaya okufumya obusokolo okufumya muri pasta liena musa ngonshile saingatala okubomba muri kutalwa kwe mulemo nate kuti mukwate fye eicho kabili nali kwata iliyo nayi chire okufuma kuliana ali kumenene bumba liantanshi cho chali kuposhwa kwa munono beti doti percent Louis Missouri kabili chali ni Pentecostal United atima Pentecostal Jesus name church kabili uyu pastor eko abirele kabili umwana mwanakashi wakwe ali undepwe muchine na tonton kenyo chiria echa mulengere okuba Pentecostal ni pamulandu wakuti labale ita abene Yesu eka kabili na tonton kenyo chiria echa mulengere okuba aba Pentecostal chali ni pamulandu wakuti labale ita abene kabili chiria echa lobu psano echo chisuma eri okufuma kulya na ileku kabili umuntu musuma ali kwete okulonga na ukalamba mu St. Louis uwe chikope chaba mulia. Kabili tu ali kwete ichikuru wachaki yo. Kabili inchita ya bushiku kwa antanshi atema shiviri kwa likuwa makana ikumi na yane vali chiswishi kabili tu alifiriri wenoku tuwabikire waka pokola mumi nchi yonse kukubatalusha ko. Elio kabili kufuma kulia okuya kulia ku Richard T. Reed uwa ku Blessed Odi Bible awa tabenako ku Jonesboro ichoichari na kabili akavungwe kamokene. Kabili ukufuma kuli chiria kuli Dr. G. H. Brown akabungwe kamokene pa 505 Victor Street Monitor Roka Kansas kabili ukufuma kulia ukuya kurulamba lwa kumasamba. Elio kabilinga na ya kurulamba lwa kumasamba mfika fie mumulilo. Elio na ishiresa ngo kutila kulia kwaliko kupatuka no kuingi paka tika vantuba Pentecostal mutubungwe tuwavo ngefio ifwe ba Baptist tuachita. Mwamona vena vali kwali hawa pusana vengi kulia vali kwete hawa pusana pusana kwaliko ba Assemblies of God kabili ba Church of God kabili ne chintu chimbi kabili ne chintu chimbi kabili ne chintu chimbi kabili hawa kabili ukupusana kabili vali patwile avene kabili vali shirire utumishirwa utu nono utu wa mipaka kabili wansaba shala wa munyina watende kukuisa kuline no kunjewa chinshi niwe Yesu eka nelibumba ililikuno natile chisuma chiria chiria tachinenga ine okubafiria mwamona atile chinshi ule ya mpanina pamonabo natile chisuma chiria chiria tachinenga okubafiria mwamona kabili natile ine fie vena vali niba mnina kabili atile chinshi vena libumba ilia chinshi tabako ate chintunangu chimoreo libumba lia finsa ifia vamankole nefintu kushinguluka ngafiria kuisa natile nomba njele lako Nari kumanya aba ume avene vene aba vule samuria kabiri vene abantu aba kwalesa kabiri natire ine muchine chine ndakano kubeta aba bifi pantu tefyo baba chisuma ego nari eseshe ukuchisunga inshitai talisana ngefyo ningachita ukwabula ukuchilondoro la mumusango uri onse chisuma natendeke okusoma ifyo amatonto nkanyo yabo yali kabiri ifyo okupatukana kwabo kwali kabiri nechalengere okuti bapatukane kabiri nasangira kutila amabumba yabiri ayakalamba limo ili avena lialeitwa Yesu eka kabiri ili biye lialeitwa Assemblies of God kabiri bali itirwe atemwa okupatukana pamulando we sambililo lialubatisho luamumenshi limo okubonfya tata mwana mpashi wa mshiro kabiri ili biye okubonfya ishina Yesu chisuma na alolekeshe kabiri kumbali shonse chibiri kwali aba ume aba kalamba aba bonfi bakwalesa kabiri na tonton kenye mwelesa, nga kuti na wamonafie wonse ukumonekila kabiri noku ya panta nshi noku kwata, nilo muyesha kubika pofie imipaka ya wono kusosa, tatu wakula kwata isenge omonomvie. Leona lisangire mulichi, umupashi, uwabipa, waishire paka tikabo, noku leta ulupato na kafindwe, na pamaliashi, haya ishire paka tikabo, na tonton kenye chiria, efya fine fye suma, icho chiwa afwaya, efya fine fye, efya afwaya. Kulufie mfuti chenu, chito ntelewe pari umanomye ena, talingire okuruisha na ngupanono. Kabiri ine, kabiri, eicho kanshi mkule kilesha chai shile kuchilangisho. Kabiri chirie chilangisho chai shileva ni kusito Washington nalimo 1946. Kabiri inshita imoya luchelo, nalile telwe mchipinda cha kuikala mocha mweteo, ichintu chimo cha palangefi, ne chakulia cha luchelo, cha waka piunga bamo, kabiri nari nokulanda kuba umebabiri, abali ingile. Kabiri umo palive na ali ni Dr. Ness, ndemu na imweva mnina hawa ku Assemblies of God mle muivukisha. Ali mumpanga, iya hawa pakati kakukapinda kakukulio na kukabanga umuntu mukalamba uwa chenjela uwa sambilila. Kabiri aimineko of Assemblies of God. Elio kabiri Dr. Sizim, uwa kulukutalua United Pentecostal, ndetunganya imweva mnina hawa United Pentecostal mle muivukisha. Nao ali uwa kunchende isha hawa pakati kakukapinda kakukuso na kukabanga kumulu kulia ukutila ali panta nshishabo kabiri nemisumba kulia lubali. Chisuma hababa umebabiri bali kumene kabiri nali nokuletwa kunta nshishabo pantu imbali shibiri shale ya shiletwa kabiri shale mputa ula ukufuma kumbali shonse kabiri na tonton kenye chinshi icho nalachita chinshi icho ningachita. Nomba chisuma batile chisuma ulingi lukusende mbali na umu atema umbie nga ulinokuya nokuba pamo na ba ishina lya kwa Yesu ulingire okuba ishina lya kwa Yesu kabiri nga ulinokuba pamo na ba Assemblies of God ulingire okutaluka kufuma ku ishina lya kwa Yesu kabiri nokuba Assemblies of God atemwa na Philipo cha ishire fika pachifulo apo na ishire kwata okuilangisha kumo. Na lipepele sana lulioru chelo ilio nshila ya kulia natirelesa anga filisheni. Pantu kulikuwa umebabira bakalamba, kulikuwa bonfi amakana, kabiri imwe na muntuma kunolu bali na bukapyunga. Kabiri vena bonse babiri babonfi venu. Kabiri bushe mpele ukongola uko nono uko nakwata kukabungwe kamwe ilio kalelu ishaka bie. Mwamona ine nshile umfafye wino okuchitachiria. Chile tonton kanyo kutila kutichabo bufayo wakwa Kristu kuline okuchichita. Kabiri natielesa ngafweni kabiri mpeni chintu chimo icha kuchita. Atema mpeni chintu chimo icha kusosa. Elio kabiri nisha kwete na ngomo narifye no kuimini na kulia shukuru Yesu fye na ine luyoru chelo. Chisuma kulanshanya ukalamba kwa alishire, chinshi icho walachita, kusala kwa msango shani, eko wala kwata. Na tine okusala kwa ndi na kuchituwa kale, ukutila okusala kwa ndi kwa voku iminina paka tika ime wonsa wabiri, noka na ilunda kukabungwa kalikonze, nokusosa, na magoko okukumbatila ime wonsa, tuliba mnina, mwamona, tuliba mnina. Mwamona, kabiri na tire na liyesha okubilenga mabuku yonse, ayo ningasanga, ifyo ichicha ishire, chiria icha itirwe ichi iliashi ilipya, kabiri ifyo vaipatwira abene, kabiri ifyo uyu umo atendekere muli uyu msango, na muli uyu msango, kabiri na tire, muku kansana pakati kenu na tire, chiria echi ntu chimochine, icha onawire mibombele yaba pentekoste, pabushiku, panuma yaba pentekoste, vatendeke ukutalikishanya umono. nomviye kabiri natile ikintu chile patula na kabiri. Natile vushe kulichinga chitua okutila kutikwaba uwa pakati pakati kenu imweba munina. Vushe kuliko ikintu chimo icho ichinge minina. Chesu mate kutive esule utunuatu wabu pali chiri ya pantu chali chatuwa sana na mwishwa na limo ikumi limo na kisano imiaka ya pitapa makumi ya biri. Ifyo chali pantu ibumba limo ya ishirefuma ye kulibie kabiri kwari no kutalikishanya ukalamba nganshi. Echo na tile chesu maba munina ichipano echo na lachita. Na lachita ichilesa tata lile okuntuma kukubatisha. Nangu chibe efyo wene antu mine kukupepelela abana bagu abalwele. Na tile echo ine na kula pepela abana abalwele kabiri imwe bakapyunga mule batisha mwebene efyo nasosere. Na tile nomba ndefo yoku mwipushe chintu chimo bakutila thie mwingonfwa. Na tile munyina nesi aba abantu abeshi nalia kwa Yesu vushe uleche tekila kutila vali pokelela mpashu wa mshilo ilio balandi la mundi mino kutile chintu chimo chine icho imwe mu Assemblies of God muchita. Atile muchine chine. Na tile munyina sizim vushe uleche tekila kutila Assemblies of God vali kwa tampashu wa mshilo ilio balandi la mundi mino kutile chintu chimo chine icho mwachitile panuma yalo batisho. Atile muchine ndesu mina. Na tile nomba Bible tila lesa ape la balia mpashi wa mshiro avo ava munakila. Nomba nani uwa munakile? Nani uwa munakile? Ni nani pali imwe unakila wene? Kabili lesa ali mpela imwe wonse babiri umupashi wa mshiro mamona. Na tile vushe kuti wasusa munyina sizimo kutila munyina nesita kwa tampashi wa mshiro atile yo. Na tile vushe kuti waso kutila munyina sizimta kwa tampashi wa mshiro yo. Mamona chili ya bonsi babili bachi tikila chila omo kuti na kwa tampashu wa mshiro lelo mulemona tamuaba fia amano muli chena wa munyina tamuli amano muli chena kabili na liumfile pantanshipano no kufumaparia ndino kubwela na kabili kuchishinka chandi muli miniti. Bamunyina bachifinishi ababirele kuno panuma iliyo nafumine ku Finland uko lesa atupele icho natontonkenye kumo kulongana kwe suku kalamba kwaliko muno no mulumendo wafwa uwabushiwe nefintu fingi. Nali mukumenye mu Stockholm Sweden na Lewi Petras wa ku Philadelphia Church kulya uyo wabo muntu mukalamba wa kwa lesa kabiri Philadelphia Church. Munyina Gordon Lindisi uyo wali nomba ndi tontonkanya nshire tontonkanya aba kuli lwena nomba lelo ena ali uwa kuli ba Assemblies of God kabiri ba Assemblies of God ebamo abandi pilila abakalamba isonde lyonse kabiri ba Four Square ulolu wali ulwafumine okufuma muli ba Assemblies of God ebamo pabandi pilila abakalamba ba Oneness isonde lyonse elumo ulwa abandi pilila abakalamba mamona kabiri na sendereke kuli okuyiminina ukusha ye imbali ishatwa elyo kabiri na kwete kuyiminina chiria nshaka tale kuyiminina kulubali ululilonse lwa kuli okukansana mpaka iliyo twinga mono kutila tuli ba munyina kabiri no kuisapa mo elyo kabiri tuli no kumona ifwe bonse chiria chinka chimo chituntulupalia okutila tuleisa ku amapange no mulando wa kuchitira filia kabiri imwe mulingiro kwesha mapange yenu nefe mulechita intanshi fwa yenu bupwe bwa kwalesa elio kabiri fwa yenu ifyo mwalachita elio kabiri eshe na mapange yenu no kumulanga mapange yenu aya lungama elio ngefo Yesu asosire muli Marko 11:24 nga masusa kule ololupiri sela kabiri tamutushike mumutima wenu lelo chikulu ifina mkwata ukutushika mumutima nga takutira chena bupwe bwa kwalesa tema ama tontonga yenu atema ifya kuchitana firubana Musa ngonshi chirino kusela lelo ilio mwaishu kutila mapange yenu yalife wino kabiri chena bupwe bwa kwalesa kabiri ama tontonga yenu yalife wino chena chiringiro kusela epilafye ngate ifyo lesa alilande chintu chalubana ulie mlandu ine ngana ya kuchintamba umachari chitapa ina ngumo uatala kumumfwa ukulombola fya fintu kuchintamba yali amaliashi ndafireka fye fyeka mamona chiri achiri kuli mwemweba ume mamona ndi pano kukumafurisha kukunonke mio kuli Kristu kuchabu pechabu lesa mule mwona mamona tachipango bupusano bulibonse mule batisha mwebene lelo liena ilio chaisa pantu na alitua ichintu ichiri chonse na alitua nshaishi wanifinga ichiri chonse kufuma ku umwana wako alesa mumubiri ukufika kuli ichiwa chiri achishinka ifintu chonse lelo kunu mayache na chonse ndi munyinenwe ndi mwikala chalo munenu uwa mubufumu kwa kwa lesa ukubomba na imwe wonse kubufumu kabiri chiri achishinka nomba na alanga chirife wino kabiri mleto ton ton kanyana tukwata nshitayali nga kutina temwako mweba ifyo tuwala nshenye chiria. Bushe kutichaba fye wino wa munyina pali miniti fye. Munyina munyina nesi na wali achirife wino. Kabili chena narimo kutichaba ako panono icho chinga kwa afirisha. Kutichaba kwa afirisha kukwiruka. Efo chapala. Nine mba pano ifi ntufimo ifyo naibu kishe fya chitike kulia. Kabiri chobali nji puishe ni chinshi na chetekela palwa abene watatu. Buche na lichetekela kutila kwa liwa abene watatu bakwa lesa. Nomba wa munyina ilio tuwa pala maichi ndesu bilo kutila ilio echichapu wa kutila tulinoku wa munyina wa mwewe nefetu wa wa nishita yonse mwamona. Lelo ndeo mpo kutila ninji kwa tila imisha kulimwe panto abantu venu vesa mkulonga na kwandi kabiri ine muchine chine tetintemwe okutuma umomuli vena uwabepwa. Kabiri ine yonse na lieva abantu aba nemberame pusho kunse papyo nshimi kila pachi ntamba kabiri uyu apa sekretari wandi kabiri na thimbi. Ngaba njipusheri pusho inga paluwa itatemwa inga paluwa chiria. Na tile pusheni pasta wenu mamona. Pantu nga ali mutunguru la kufika na hapa. Mpaka mapokelea na mpashu wa mshuro. Aino kutuwa liloko mutunguru la mle mwona. Imwe mamona mule ipusha pasta wenu pantu. Utuntutu nonga tulia. Tula lete chimfurunga nyakabili echo kanshi. Ndataluka kukulichena mle mwona. Nomba kabiri bali njimo kutila ine na waka kaluisha watu bungwe. Nomba nshaba. Ndeto ntonkanyo kutila utu bungwe. Tuwaba fye wino. Lelo ilio imi bombele ya kabungwe kenu. Yabe ya vipachiria echo nkanya. Mwamona. Temla nunga chakutila nuwanesa. Temwa temwa chena ni trinity. Temwa chonse fintu chiri. Imi bombele kutila ilio mafika pachifulo. Imwe nomba nokusosa. Nifueva Assemblies of God. Chisu mananu ya kuchiruko msebo. Owe valia niwa munyina. Vena baba. Veva vetwa ba United Pentecostal. Chisu mananu ya kulialu bali. Owe valia niwa munyina wa Foursquare. Owe tuliva munyina wa sumatu walikuwa teise ngeri kalamba. Omonomu ye. Owe imwe wansema alichetekele chitu chimochino. Owe etu alichetekela. Nomba chisu manichinshi icha mlenga kuba mulu yomsango. Chisu ma ababa munyina wabatisha mulu yomsango. Kabiri aba babatisha mulu yomsango ifinso kutaluka kuli ifwe. Kabiri aba babatisha wati ni ku South Africa kulia munyina tuwaichire fika pali chiria bali njipuishe limwevumba libatisha imiku itatu ichinso kuntanshi. Kabiri ili vye libatisha imiku itatu kuya kunuma. Kabiri batire natire ni kuisa uko mafunya chiria umuatire ilio afire baibele isoso kutila ako ntamikire kuntanshi. Kabiri atile emlandu ine tulingire ukube ebishisha kuntanshi. Kabina atile chisuma kuibumba limbi. Nichinshi chachirenga imwe. Atile mwishe walitalo kushika po muntu nechinso chakobu kupeme. Chisuma kabina mwishiwa chinshi vaishirei patu labene. Nukupanga mabumba ya birutu bungwe tubiri. Owe oluseba mnina. Chiriafie cheka echo chiwafwaya. Chiriafie cheka echo wafwaya. Ebole ni mwevene. Nomba, mwamona luena te apostolic faith mission na temwa temwa nangula. Nangula niwa Pentecostal Assemblies kuluba liumbi. Tachiri ni chiria. Mwaba abantu abasu mamuli yonse ya vili ya mabumba. Ngefyo kwa aba kuno. Lelo mule muna chava imi bombele ya chintu. Chava fye kwati ni katolika. Ngefyo yonse nsosanga ena ni katolika kabili. Ale shinti ilapali Kristu pe pusukilo. Untu wa kusushiwa. Muchi ine chiria chishinka. Ngale shinti ilapali kuta. Ena liruba. Kabiri uli wansewa imwe wa mnina wa Pentecost mwali shivanga ama lele kesha kulu kutalu wa Pentecost kuku utukususha. Tulipaka chikaba ntuwa nkumba uliri ukuchira chiria chishinka pantu tuwa iluba chiria chishinka. Nelonga tulele kesha kuli Yesu Kristu liena tuwa lipusushiwa kuchite tekelo chenu chinshi umulimo uwa kushiwa. Kabiri fifintu ifinono ifibomba na mashina tafipanga obu pusano na ngubumo. Nomba na tile kuli mnina sizim ku kabiri mnina nesi kukua suka ame pusho yenu. Natile nomba chile sende mbali na nguimo na imwewa mnina kabiri ninchiwa chikulufie mletari kishanya bonse babiri muli abaluba mwamona pantu kutunaba mchirubo mwisambiri shoryandi nokuba walungama mumutima wandi ukuchiro kuba walungama mwisambiri shoryandi nokuba walubana mumutima wandi mwamona natile pali vyonse mibele ya mtima wenu. Nga mumutima wandi tekumulimofie wandi lelo kufuma mumutima wandi nga tekuti ntemo lya muntu bwino nga nsi byona atemwa uli wonse ginande shiba kwali bako ekintu kimwe kyaluba namukati umu mwamona kirya kishinka bantu kyena kiri temulandu nga ena munyina omunono ali shireteka lesana omunono munyina wa ku Church of Christ kabiri owe ali minine pali ya kabiri atire oyo muntu ni chiwa mwamona atire ale so saparwa mpashi wa mshiro atire takwabe kintu kya msangofilia bena kisuma abatu mwafyebeka ikumirimo na babiri eba kokere mpashi wa mshiro kabiri ukunda kwa kwabulesa kwa perwefye kuli bali abatumwa ikumi na babiri kabiri ali twalile na limo chitika wa ora kabina tire paka shitafye munyina ndeto ntonganya ulingire fye okumpera ishi uko ili akuchingira ichi mwamona na tire wa sro kutila ulanda apo baibere ya alanda kabiri ulaba tondolo apo ya batondolo kabiri atire tulachita na tire nomba wachiswa kwa lifye abasambi ikumi na babiri eba kokele mpashi wa mshiro baibere tira kwa liko mwanda omona makumi ya pachipinda cha pamu ili mpashi wa mshiro wawile abana kashi na bonsefye kabiri mchekuti wafwayo kunjeba uleto ntonganyo kutila paulo takwe tempashi wa mshiro kabiri au kokelele wene inshitaita lisana panu mayachiri ya mwamona kabiri wachisoso kutila itabupe chakunda kwa chaperwefye kubatumwa ikumi na mabiri kabiri Stefano aire kulia inshikushi nono panuma kabiri natali umo wabe kumi na mabiri natali nangula kashimikira ali ni diko ni kabiri aire kusamaria nokuta mfyefiwa na tile owe munyina paishireba tondoro apapene epo ale chisungila kabiri panu maijo chapwile leo na tile nde kubelo luse pakunjita chwa pantu ni nchiba na wachipiri bula chiria leo kabiri ilio apwile aishire imatile kuliko ichintu chimo icho ningasusa wali kwa taomu paishwa kwa Kristu na tile nomba munyina nifinshindi chiwana nguwa kwa Kristu mwamona Nende kweba mwamona pantu kutilo muntu kuti aso kutila nali mutemwa temulandu ale susha kabiri okususha kwa bipisha nokusasuka wene ndi mulunshi kabiri ne namasha mumpanga ubumi bwandi bonse kabiri abantu bali sosa musango nshi ilyanchita iliyo naipe ya bere nomwere mwamona atire Ushe tawati nine ena Natire iyo Nganari muti nine ena Ngari njipeye mwamona Lelo mwamona Ve natekuti mubabepe Bale shivanga chakuti la mulewa tina temwa yo Ukati ne kabarwe kabiri mwona ife kabarwe Aka chita aka kunyanta ula mwamona Eicho ngaulino mwenso Iwe tekutu chibepe Muchi nechine ulingire kuchikwata Kabiri ulia emusango chabe lamo na satana Uliye emusango chabelamo pakati kabantu ulingire okubakemwa abantu tekuti uchibepefye ulingire okuchikwata ngate ifyo wabasikalangishi wa kunshitaimo mwamona kirya kishinka mukine kino ulingire okutemwa abantu kabiri baleshi bokutira wali batemwa mwamona kwali bekintu kimo palwa kyena kabiri umawo menomba ayitire omukashi wandi nshi kuishino no shafumako kabiri atire bushe munyina Branham yeko ali uko atire iyo atire kisume kintu kimo ito ndefu ayokusosa kisume nishana nankwe Mufia bulesa lero ndeso kutila ena mubo nfwa kwa Kristu. Chisu makanshi elio kabiri ilio nshirafu mako. Ali ntu mine kalata kabiri atire. Jino kuisa liyali nefye ilio kawela. Ndeo kwa yaluri oru batisho wa mpashu wa mshiro. Ulo lela ndapo. Hei chomune mwana. Liyali kuinefye nga mwalikwete. Nga nalikwete liya mnyu mfile ya kusosa. Chinshi tauli nangu chimo iwe. Ichilonga ino chove chaka itachawama. Kabiri imwe mwebantu wanseba Church of Christ tamawa wino. Imwe tamawa wino. Imwe muri Iwa, linenga nshata lile ukunonka uliuma ume. Kabiringa nari mwewele kutira, nari mteminwe kabiri nshati pili wile mutima wandi, enangari shiwe wino. Kiriafye cheka, echa wako kulichena, mulingile kuchipili wula mumutima wenu. Kabiri chava panchita, shavu shiku ilio nyenda ukuyakuri ya kuchintamba, mulikuri okulingula mwamu na nshitontonka nyaparwa kwena. Shiriafye ifya kulia kufuma insta ya chungulo nokuleko kulia nokupepa nokuikala mchipinda pantu ali ndayo kutila ali nokuchichita kabiri echo ndayo kwa buloku tushika na ngukumo pantu ali ndaya ali nokuchichita echo kanshi mamu na mwe ninji shiwa mapange yandi ya lichi nshama tonuwa yandi chinshi kukutuwala panta nshi ubufumu kwa kwalesa umuntu nga ya ukulubali kulia lubali lonzo ulukuta ulo ayako chikulufia aisa kuli Kristu shota chile mulandu kuline Kabiri chiri achaba mumutima wandi mwamona Kabiri temulandu nga tuwaya kulia noku ilunda ku Church of Christ chiria Chirife wino chiri achisu mangae na luku tansha ilundamo Tachiri mulandu kuline lelo chikurufye na nonko mweo wakwe kuli Kristu e chintufye chikankala Keicho na tire mwina nesi teku wa wapu sana Nomba na alangisha Uche chiri italunga makubo mfe chimunina. Na tide ndefuaya okso sano kulondora. Kabili muli ichi kutna susakuli umweba munina muno. Nomba mwilumbula ichi muka chikankuta shenu kabili. Nga muka chita kabili muka anga filisheko. Ndeke nifye fye mbe munine enwe. Mwamo na kabili ine. Kabiringa nga nindu fyanya liena mumbele koluse. Nelo ndefwa yokulondola kuli imwe paku okutira kuli amabumba yonse yabiraye kere muno luno luchelo bonse babiri bawane sinaba ba assemblies na bone kitetekelo ichabene batatu. Nomba ndefwa yokulanda aya mashiwi. Ndefwa ya okusoso kutila, ndechitekela kutila, imbali shonse shibiri shari ruba, chikurufye waleta likana monovi epantu wa mapange yabo, yaba mchirubo. Kabili chikurufye mapange yenu yaba mchirubo, temula andufye matonto nkanyo yenu, yali elwa mapange yenu kuli yali matonto nkanyo, yala yelu bana, liye natachakatale okubomba chili ya chishinka. Naomba abantu bamubali sosa munyina Branham uli Yesu eka. Ndefwa yokusoso kutira chiri ya chirubo. Ine nchiri Yesu eka. Umo muntu atila munyina Branham. Useniwe abe ne batatu iyo mkwai. Nchiri abe ne batatu ndi mwina Kristu. Mwamona ine nchichita. Ishiwi abe ne batatu talilumbulwa na muli Bible ishiwi Trinity.
And I do not believe it.
Kabili nchachetekelo kutila kwa wabalesa watatu ala patukana. Na lichetekela kwa wafilesa wa mwamuma ofeshi ya tatu tata, mwana, mupashi wa mshilo. Kilia nifilia fine umulandu tuwa perelewe umulimo kukubatisha muishi na liyakwa tata, mwana, mpashi wa mshilo. Ndechetekelo kutila nilesa okuisa mkumonekela okuisa panshi. Nomba lesa ilio abalilepo kumonekela kumundu. Ali musango wantumba ya mulilo mwali chitikila chiri ya wushe tamuchita. Ukabelenga onse uwa baibele uwa ishiwa kutila intumba ya mwilo yali mumatololo yali ni logos kutila ulia yali ni malaika uwa chipangano uyo wali ni Kristu. Tantu wene atile nde chitikila ni Yohane wa 26 mulia atile ilio Abraham talabako atile nine wene ali nine echo ulia ali nilesa uwa mshilo ngata kutilo muntu akumia kulupira lingilo kuipaiwa mwamo na achisuma. Nomba lesa mwine alesho kubomba mwine ukuwekila mchibumbwa chakwe ito ale ngele. Nomba wene tekuti apala mekulibe na pantu vali ya babembu. Kabili omulopa wambu shine mpanga tawata lile ukupumia ulubembu. Tuwalishibachiria luwafi mbirefye ulubembu. Nomba lelo nomba uya lesa mwine uwali entumba ya mulilo. Aishilewo buntunse kupitila mumwana wakwe no kuikala mumubili uwale itua shikulu Yesu Kristu. Baibele yatila muliwe ni mwaikele umuisulo wa mtuwe wabulesa mumubili. Kabili Yesu atile mu chisuma muli Timoti wanta nchikristi kini ukabulo kuchalikichanya. Ichikalamba ichankama ichabuka pepa kabili. Ngabali chitilokuwe ichikalamba chinshi ni chinshi cho tuinga chita. Mwamona obukalamba kwa chankama chakwalesa pantulesa amwenekele mumubili. Nukumone kakuliba malaika nukupokele wa mubukata kabiri na fimbi po. Nomba kabiri atile muli Yohane wa 14 kuli Tomasi ilio wa mwona ine na mwona tata. Kabiri chinshi icho leso sela tulangishie ni tata. Baibele yatilo kuti lesa ali muli Kristu ukuwekeshe sonde kumwine. Nomba lesa tekuti awe abantu batatu balesa batatu nangula Yesu kuwa wishi umwine eka muli umo. Mwamona echo mule mwona kila lenga fionse fibiri ukuwa alubana sana. Nomba kabili nomba nga kuti mwamona fye tapaba ichifulonga tuwalikuwa tavale sabatatu tulibasenshi. Nomba tuwalishibachiria nga fya umu Yudaso selekuli ineshtaimo ilio nalera ndakuli enatire ni nani paliwe na ulilesa ove nani umo ulilesa ove tata mwana temwa mpashu wa mshiro ni uisa ove. Kabili natire chinshi takwaba vale sabatatu. Ati lete kuti mputa ule, ukuputa ula lesa mufipinti afitatuno kupela wene kumu Yuda. Natile yom kwai. Natile ilio John Rainaunde kwe kubu pofukulia kufotu wai na mwishi wakabili uyu rabi ukulubali kumisha wa nangu kufoti Denton Haba atile teti muteputa ulelesa mufipinza fitatu noku mpela kumu Yuda natile mchine chine iyo nshichita natile rabi ushe kutichaba echa kosa kulimwe kuchetekela wakasema atile iyo natile mune Yesaya 9:6 nanu walilandapo kulifwe umwana nafyalwa umwana maome napelwa aketwa chilolo lese mpalume chilolo wa mtende atile ulia ali ni Mesaya natile kanshi rabi kwa mpana nshuko Mesaya akakwata kulilesa atile akabanilesa chiria echo na chitonton kanya mwamona nomba mulemo na chiria chishin kanganshi chiria efyo aba kabili echo na chile njeba nomba apo Yesu afiri luo kukirisha fya fine efye ifyo kasemaso leo kuti akesa chita kabili ate ndeke okulila nokuya kumbali na chile kuli chiria John Ryan alikuwa ata okumona kwa kwe mwamona kabili atile chivo kutali kulele sapu kwa ato mwana na chile yeo omu kalamba afi milo mwana kashingefyo kasemaso selo kuti ilaka chita nukulenga kabulungwa kamulopa kabili uku pichila mulikali ya kabulungwa kamulopa emu afumine omubili wakwa Kristu lolekesha mchipingo chaka le rabi natile ilio muntu aile mkuchita echa kuninika abu lilo mwana wampanga ali ishiwe ali tobele ama funde ya kwalesa echo abu lilo mwana wampanga ali yebele leme mbusha kwe kabili uyu mwana wampanga ali ipaiwe ilio iminwe ya kwe pakuba pa mwana wampanga uku yebele ya kwa kwe uko aishiwe kutila alingilo kwa palube mburu wa kwe ilo mwana wampanga ase ndele chifulo chakwe kabili akabulungwa kamulopa kali tobelwe kabili ali katili ilo mwana wampango munono nokuboko kwa kwe mpaka au mfilo obu umibuwa kwe obu nono okufuma kuli kena noku pirira eri oshima pomuchine apongolwele umulopa pa pamulilo ichipa ilo chabutale chabupingushi eri natile ulya muntu kanshi aile kufuma mulya ukwishi kutira omwana wampanga nasende chikolo chakwe lero aile kunse nokabira kumokwine uko akwete iliyo aishire mwamona pantike kuti vupumye olubembu mwamona lero kanshi uyo mulando kapepa limo iliyo asangululwa dakwatana kabiri kampingu walubembu kuli akwali ko icha kuninika icha chitirwe chila mwaka lero natire nomba kuliko inshi takapepa limo iliyo asangululwa dakwatana kabiri kampingu walubembu pantu lolekesha Arabi mumulopa buliobu miubu nono obu tendekela mukabulungwa wena bukumina mumwa ume ukuingira mumwa na kashi kabili ena alafumye ilini lelo inkoko kutia vikila ilini lelo ngata ila kumana pona mkolwe kayakatale ukutota kabili natile kanshilesa wapulishamo waiswishe ishtayose nenchende aishirewa kulika mwaka musonga kabu miaka nono muifumo liyamwa nakashi elio kabili natile ilio tuapusu shuwa ilero Yesu tali nangula umu Yuda temo mwina falo pantu ili niliapa ngirefye umubili umulopa wali kwete obumi hei choifwe tuwaba baibere chila tuwali pusushiwa na umulopa wakualesa mamona wene tali nangula umuyuda temo mwina fyalo ali nilesa hei chokanshi rio tuwaisa pachipa ilo noku vikendu pishesu kuchitete kilo pamuto wakwe noku mfwa uku kumaulua noku chula paka ubali noku yele reme mbushesu kutila tuwali rufyanya kabili afile mchifulo chesu kanshi mule mwana natilo umulopo wa uri umwana wampanga tekutu wekele palichi umulopo wa akabulungwa kalitobelwe kabile obu umebulia wafumishiwe mkutoba ula akabulungwa kamulopo akamwana wampanga tekutu wekele palika pepa pantu chali ubu umibwanama kabili tekutu wampane no obu umibwamuntu lelo ino nshita idio kari akabulungwa kamulopo katobelwe tachali muntu untufye chiria chali ubu umibwa kwa lesa wafumishiwe kabili idio kapepa vika indu pisha kwe kuchitete kilo pamwa na wakwalesa kabili kuyewele leme mbusha kwe tebu miugwa muntu umbirelo obu miugwa kwalesa ulawe kila muloyo muntu icho ichaba umwewa miayaya ishi wizoi icho icha ilulua umwewa kwalesa wine kabili atile alino kutupela zoi umwewa miayaya kabili nomba tuliva na baume na wana wana kashiba kwalesa mwachi mwonecho natile nomba china nichinshi chena nilesa ukulaika alishi le intanshi takulu muntu uinga mkumu pantu omuntu alibe mbuike elio aishireika mumubiri pamulandu wakusondo lubembu kukufumyo lubembu
Mwamona, wene chintu fye cheka lesa inga chita ukuwa walungama, alino kuchichita muli uli omusango. Natile inga nga chakutila na kwete ama kapaliri wumba munoru chelo nga fya lesa akwete pa mutundu wa bantunse. Kabina natile omuntu wantanshi walaleke chapali chiri echiru alefwa. Kaitomu hiksi aloleke chapali chena. Namba tutile mbule kao, mnina Carlson, mufirireko, chilete kutichivecha lungama. Kutina sosalio, iwe ulisekretari wandi mufirireko, chilete kutichivecha lungama. Diripo umwana wandi mufirireko, chilete kuti omusango fya umo, uo ninga vela mwa lungama, kusende chifulo chakwe, ne wine. Kabili chiri eto lesa achitile, wene lesa mupashi. Kabiri ali yengele wene, wene apiri wile takufimba na chakwe. Chiringile chave chakwe kata kubantu. Okutonton kanya pali yeo munono. Wene ngali chile umuntu mukalamba. Neno ai chile umulimba. Pamulu wa mwina wa mufundo. Yeo wa umunono. Ukulina ngakanya. Yeo wa umunono. Ukwanga ango mulumendo. Yeo wa umunono kalipenta ngo umuntu le bomba. Yeo wa umunono. Muchimo cha msepela. Yehova, ukulevela pakati kamyulu nesonde, nesikola ifya malenda ya bachakorwa na mate ya bashirika pachinso chakwe. Yehova kufwila abana bakwe. Yehova kufwa ukulubula te muntu mbilelo leso mwine. Mwamona lesa, liliariari wafeshi ya pechinshi, alesho kukwekela kumutima wa muntu. Nomba ife tekuti tumukumye, kulia, pano. Tuwali mwikete na maboko Yesu. Nomba chinchi ito wene achitile kupitila mkupela ulio mubili. Aishileva Yehova muli ifwe. Tulifilundwa fyakwe. Pamushikubwa Pentecost intu mba ya mulilo ya ishile ya kanya ii nekabili nendi misha mulilo. Chaikele palichila moku lancho kutila lesa. Ali batula omu ine mukati kalu kutalu wakwe. Kanshiba mungina nga kutuwa isa fechapa mono kuleta chiri ya pamo. Yena ninchi tuwa kwata Yehova mumu isulo. Iyo tuwa isa chapamo. Nelo kutuwa chitashani iyo uyumo. Alila ndila mundi mikabili na kuata ulubatisho uyumo. Elio kabili ukusunga ululimi lwa mulilo kunolubali kabili uyumo. Na tuchibika chapamo. Iyo lesa pabushikuwa Pentecosti. Ayikile na Bible ya tila. Indimi shamulilo shaikele palichila omumuli vena. Kabili vena indimi ngomulilo imisasatwe. Chari nili antumba ya mulilo kipatula ine nuko ya kanya ine. Pakati kabantu kutila tuinga baba mnina, uliabushi kumukeshi wakutira ndi muli tata tata muline ine muline kabiri mwe muline kabiri ifwe tuwaba umo tatuwa kanikana nomba, Yehova lesa pamulu wapa, tekuti akumi omutundu wabantunse pamulandu wefunde lyakwe omwine ili amushiro Yehova lesa aishirebo olubembu pamulandu wa ifwe nokulipira malipiro pakutira Yehova lesa omo wine kuti aisa nokuikala muli ifwe lesa pamulu wesu, lesa na ifwe lesa muli ifwe, teba lesa batatu, lesa umo. Aba mano sana, bala kulungana, ukwensha, ukuchelenganya. Chena, chena, buso kololo, kilingile cha sokololo wakulimwe. Nomba, nomba, ilio cha isa kulubatisho. Nomba, abantu abengi, nomba, mulingile kutatiria, vamunyina. Atemwe chilikuwa tingesio na chusa kuli mwenye sizimu. Na kule mwina nesi, ukutila nga imwe, ukutalikishanya kwa lishire, kabili uli onse, mwemengi imwe wakasambili la muno, muli avali nganga nshi, ukutila ine, leona alisoma sana pesambilino, kabili nalibirenga ba, pre-19 fathers, akabungu kanisini, kabili onse, bakalemba beri ashiri akari, kabili nabambipo, uli omulandu wa ishire, kukabungu kanisini, imbalisho onse, shibiri shanshire kumbuto, ili olukuta lwa katolika, lwa ile kulubali, uluwa shika, uluwa vene wa matatu, kabiri uluvie lwaire mukana chetekela mubene matatu, kabiri shonse mbali shibiri shalire, chiria chishi nkanga shipantu omuntu ali kwetemo echa kuchita muli chena. Mulingila kuleka lesa okuchichita, kabiri tapali mulando kulifo kwesha kuchelenganya, natule baba mnyina, natutuwa irefye okuya panta nchino kuleka lesa okuchita ichintu icho alino kuchita. Gawene ali shilalivela fionse, kabiri ali shibe fintu fionse, kabiri alandila kabela impela kumakunte ndekelo, Nichi nchi tuinga chitapo paluwa chena. Kwa hile nukula ya panta nshi ili ya enshila. Endele ni pamonge fiyo naso sire mailo mumushiku na Yoshua wesu mkalamba. Nomba lulekesheni. Nga kwama vale sabata tundefu afio kumilangisha fiyo ichichava icha uwele wele. Nga kwari vale sabata tu. Diena Yesu ali umwine we. Yesu ngatari uishi umwine eka. Ukuba. Umo, kabiringa kwa batatu ena tafyelwe muri na tsungo. Nomba nibanga, nalaso kutila ichi nilesa tata, kabiri ichi nilesa mwana, kabiri ichi nilesa mpashu wa mshilo. Nomba kulimwe wa munyina wa sana sana munoro, lekeche nifye ichi pali miniti kabiri, mwalamu na icho ndesha kusontelako, ndepe pokutalesa alamu lenga kuchimona. Nomba, lolekeche, imwebo nseba miri, mwali chetekere chintu chimochine, niloka sebanya alisa fye paka chikenu, noko musalanga nyapali chena, chena chintu fye chimochine kabiri, nalachini nkishakulimu. Mweko kwa finisho kwa kwalesa, kabili na baibele ya kwalesa, ngate baibele liena, mchipokelela, chila chishinka. Leo nomba lole kesheni, ichi ni chinshi, lesa tata, ichi nilesa mwana, ichi nilesa mpashu wa mshiro. Sisu manomba, na tuimi ye nomba pali miniti fiyo kutantika bali ya batatu kunse kulia, lesa tata mwana na mpashu wa mshiro. Owe ine isha kuata inshita kuchitecho. Ine, lelo, mwamo na chisuma, nalangu fya nyafi wangu, ngefyo ni ingachita. Njele niko wa mnjinane, lelo ine, insha talako landa kulimwe kabili ine ndefu wa yokuchitechi. Eliyo kabili olekesheni, lesa tata mwana mpashu wa mshiro. Nomba nanu wali uishiwa kwa Yesu Kristu. Lesa ali uishiwa kwa Yesu Kristu. Ifo wonse tuwali chetekera chiria, uche chiria chishinka, chirife wino. Nomba ili tuwasenda Mateo 28:19. Iyo Yesu asosele echo kanshika vye nikasambili sheni nkosho nse. Mukale babatisha mwisha lia kwa tata mwana mpashu wa mshiro. Inshiku iku mipanu mapetro ati la pire inoku batishwa mwisha lia kwa shiku Yesu Kristu. Kuliko kupusana kuine kuine pamo. Nomba tuweensha oku chita kuliko hii. Omuntu wansena pelo buntene fintu. Ichita isa. Ukukutete kila kwa ndikabili. Ndevi kafye kunta nshienu wa mnina. Chisose chikunse mpintamba. Chirikuli imwe. Yondefa yoku mulangisha ifyo mwona kumbali shonse chibili. Pakutila mpashu wa mshiro inga chisoko la kuli imwe. Mwamona. Nomba. Mateo 28:19. Kabili inga. Nga Mateo 28:19. Ipiririka na nemini mwema tumatu. Seteti. Liena ninshikwaba oku piririka na muli baibili. Kabili itali. Yawa ili alinga ipe palariale mwapo. Nomba nga mwamo na muli Mateo chipandu wa cha 16. Yesu apele kuli Petro busokolo noko mpele mfungulo. Nomba ibukisheni. Baibele taya sokololwa na masambilo ya fiavulesa ya mibombele imo ya pangwa no muntu. Tayaba yena kusokolola. Chali ukusokorola icha kwambirapo chinshi cho abere aberele kuri lesa ila mbweli awama kuchilalia kwa Kaini chali sokorwele kuri ena ukutila tachali mapiches na maapere na machungwa na maapere ngacha kutila maapere yali nokulenga abana kashukwishi bokutila bali ubwamba tulingira kubera maapere na kabiri munyina bushe tawule tonton kanyefyo nomba ukutila chilia chileo mfuika ngom salula lelo chile pili bulokusa chilia lelo tachali maapere iyo mkwai. Nomba, kabiringa kutitaba filia, kanshi chali soko lwelwe, kuli abere, ukutila wali mulopa uwa kwa wishi, echo abere umulopa, bantu chali uvu soko lolo, ichintu chonse chali kuluwa palichiria. Nomba lolekesheni, uyu hapo umututu umukote umulondo wesa viwa ulokuata na masambiru ayaringa, baibere soso kutila, ali umututu kabirusha sambirila, nilo ali minempaya na Yesu ali ipuishe ili pusho, musoso kutila nine mwana wa muntu. Umu atile chinshi nimwe mose, baso kutila nimwe mose, ingawe na wachita, baso kutila kabiri. Umu atile chinshi nimwe Yeremia temwa wakasema kabiri, ichichiri atemwa ichibie. Atile, niliateli ipusho, na chimu ipusho, imwe musoso kutini nani. Kabiri Petro ali minefye noktosa, nimwe mwana wakwalesa. Kabiri atile, walishuka simo ni mwana Yona, nomba mweneni. Umubino mulofa, tafisoko lwele ichikuliwe, lelo tata wa mumulu. Mwamona, nomba mweneni, nomba ulukuta wa katolika, luso kutila, akulilo ulukuta pali Petro, chiria chilubo. Ulukuta lwa protestant luso kutila, alukulile, pamwine, yo nomba mweneni, nokuchisanga mweneni, nga efyo chiri. Alukulile, pabuso kororo, wabu mubashi, uwa, ifyo ali. Mwamona, pantu atile walishi ukasimoni mwana Yona, umubilino muno patafisoko lwele ichikuliwe, ndetila niwe simoni, na pari ichi chiriwe, chiriwe nshi. Ubuso kororo, mkakuro lukuta lwa nikabili nempongolo shakumbo, tekuti shiruchimfie. Kanishirio Petro, imine pali ya ili o Mateo 28 ya lelandwa karinoko filibu kakabili inchi kwa hiku mipanuma na ulio busokolonoko batisha mwishi na liyakwa shukuri Yesu Kristu mulandunsha achichitile na busokolonoko wakwa lesa kabili alikuwete mfungulo shakubu fumu mnina naomba kutuna mlengo kumfobu vipali miniti ulubali lumoonu wakuli imwe lelo iminine nisye pali miniti Takwala ichifrona nguchi mamuni baibele uko muntu uli wansata lile uko batishiwa Mwishi na ili akwata atamwana na mpashu wa mshilo Takwala ichifrona nguchi mo Mumalembo kabili nga kwari bako Chile teni kabili nga kuti mwasanga kulikonse Mwili ashiri akale ili afya mshilo mpaka ili olukuta lwa katolika lwa tampire Ndefwa ya imwe uko lileta Takwala ichifrona nguchi mo Nomba kabili chiria chishinka Nomba lele ni pali miniti mwema wanesi Mwili sekondi fye Nomba takwawe chifrona nguchimoko ngomu ntuli wose kuti anangisha kwa isambirisho limo ili elembo apo kulio kusefya kwa abo mfishwe muli baibere ukwatata mwana mpashu wa mshilo na mkwata insambu kuisa njewa apo muntu mwabatishwe munu lio msango. Kabiliba mamulive na matila chisuma na lase ndaifyo Yesu asosere tefilia Petro asosere. Ngabali ama sana omokumu wie nichi nshito tuwala chita ngata kuchila chonse Teresa chiputu wa nshicha baibere Ichiricha lungama Chiringi na kusunti nkana no kuisa chapamo Kabili kuso kolonafye Kwa kulilesa ama sambilo Yesu Taya katale kutisambilisha Chaye na kuso kololo Chiri amulingi leo kuchimona Kanshi ngabali ala umemabili bali Awa kusana wa mokumu vie Kanshi ni baibili ya msango shani tulebelenga Musango nshi Na nshi banga chakutila Yohane 14 ya lirungama Atemwa yo musango nshi Na nshi banga chakutila Yohane 3 ya lirungama Atemwa yo musango nshi Musango nshi Musango nshi ningeishi ba mwamona Lelo nshi lafye imo Iyo ninga Watila mwechitetekelo mulilesa Chavo kuishi wakutila ya baibili ya lirungama No kuchetekela yena ya lirungama Kabino kuikala fye pamona yo Nangula nshi yu mfa yena Nda isesha ifyofine Lelo ilio ififia kupirika na fyaisa Yena nda ya kuchinso chakwa lesa Kukusanga Kabili malaika wa mawine Uyo unkumanya mkulonga na kabili nenshita ya ushiku Ewa mawine uansambili shechi mwamona Nomba mwone ninga ichi echo Ifyo ichi chiri nomba Nomba Mateo 28:19 Katrole keshefye pakashitafye nomba Kabili nomba na lavule minimo ya watu matu teteita papene Apo Petro aso sile shukuru Yesu Kristu Kabili Mateo atile tata mwana mpashu wa mshiro Naomba mfweni, hati ile muka wabatishete, mwishina liya kwa tata, mwishina liya mwana, mwishina liya mpashu wa mshilo. Ena tata lilo kusosa chiria, takuwa waishi na mwishina mwishina. Tata lilo kusosa, muka wabatishishe, mwishina ya kwa tata mwana na mpashu wa mshilo, pantu tamuni na mano na ngupa nono. Atile mukale babati shisha mwishi na ISHINA ili akwata tamwana na mpashi wa mshire wishyo chishinka ili akwata tamwana na mpashi wa mshiro ukusuntinka na kabiri temashina temwishi ili akwata teshina lya mwana ishina lya mpashi wa mshiro temumashina yakwata tamwana na mpashi wa mshiro lelo mwishina ISHINA limo Ili akwata tamwana na mpashu wa mshilo Nomba, nilisa limo ili ya yena Ili ya verishi na ili ya lungama kukubatishishamo Lishi na fye limo Nilisa ili ringili okuba Ushe tata lishi na ili ya lingatema ushe Mwana, lishi na ili ya lingatema ushe mpashu wa mshilo Lishi na ili ya linga Yena lishi na panche ndemo Ushe chidia chichinka Payoku mwipushe chintu chimo kanshi Ngeishi na kanshi nga yesu asosele Muka wabatishishe muishi na ili akwata tamwana na mpashe Nimanga wachitikilo kutila Yesu alisosele chiria, yali ya ema lembo, chena ni Mateo 28:19, mwishina liya kwa tata mwana. Chintu chimo, icho ifwe, iyo, efyo chiri na chitonto nganya, chisuma mkwai, chisuma. Nomba, mwishina liya kwa tata umwana, nomu pashu wa mshilo. Nomba umfwe niwa mnina, takwawe chintu, icha msango ifingeshi na ili ya kwa tata, Pantu tata teshi na chena chakulumbu ilako. Takwame chintu cha msangwe fingeshi na ili ya mwana. Pantu mwana chakulumbu ilako. Takwame chintu cha msangwe fingeshi na ili ya mpashu wa mshiro. Pili ya efe ya wene haba. Na leso sachiri ya kuchakuri ya chalu chelo. Tabaka piungolu chelo lumo. Kabilumu anakashumo. Kunse kabutantiko tutire umuntu onse kuti afurunganya. Chintu chiri chonsenga chiria. Atire nolena pali miniti fye. Mbele nikolu seatile mupashu wa mshiro lishina. Na tile chile efe chava. Ndi muntu. Lelo ishina liandi. Te muntu. Wene mupashi wa mshilo, diliya teshina, diliya efe wene ava, yena chakulu mbu ilako, tutile, lero tachaba chena teshina. Namba, ngali sosele, mukalo abatishe mwishina liya kwa tata, kabineli ya mwana, kabineli ya mpashi wa mshilo, kabinangula tata mwana, tema mpashi wa mshilo, lishina, yena, ngeishina nilisa, tulefwa yoku sangaichi. Namba. Kutuwa chileta chonse munchende imo pano, nga mulifye no kurolekesha kabili no kusunge nshita inono nomba temwa kubike nshita inono na chipili bulokusosa. Nomba mweneni, Mateo 28:19, nomba nshile sosa chilia, imwe limbi mwalichi chitapo, imwe mamo vankasha temwa mamunina, limbi imwe mwalitolerebu kubu shikubumo, no kurolekesha kunu mayayena no kusosa, Yohani na Maria baikere ava nsansa inshi kushonse. Chisuma, nani Yohani na Maria? Nani Yohani na Maria aba ikeri aba nsansa inshi kushonse? Kwa mafiyo musangomo, uo mkatara ukuishimiramo, ifyo Yohani na Maria bali, chilianga chintu, icha kumapapusha, wele ni noku berenga ibuku, usio chishinka, wekele ni kuyaku balila po, noku berenga yonse kabili, ni noku mweba ifyo Yohani na Maria bali. Chisuma, nga Yesu wali sosele, Yesu Kristu umwana wakualesa uyo wa sosele, kabie ni mwonse kasambilishi nama nkoshonze, mukaleba bati shisha, muishina ya kwa tata mwana na mpashu wa mshiro, kabili na ngula tata mwana temwa mpashu wa mshiro, liishi na kanshi, nga chintuicha kupapusha, tulingiro kubwela mwakunta nshie buku. Namba na tubwelele, mchipandu wacha wanu icha kwa Mateo kabili, tualambila muli achile pele chitoto mpaka kuhisa Afrika, pesa mbapa verse ya 18. Namba, mweneni, namba mweneni pali minitifye, uyu ni tata. Uluma liluandi, uluwa kukulio. Uyu pakati, mwana. Kabili uyu, mupashi wa mshilo. Nomba, uyu ni wishi wakwa Yesu Kristu. Wishilo chishinka, lesa, ni wishi wakwa Yesu Kristu. Kifwe wanse tuwalichete kilatiria, chisuma. Nomba Mateo 1:18 yatila, awe okufyalwa kwa Yesu Kristu kwa alifi. Ilio nyina Maria akobekerwe kuli Yosefe. Ilio ena tabala palamana asangirwe ali no mwana uamu. I thought God was his father. Na chitonton kanyo kutila lesa ali ni wishi. Kabili, akafya la umwa na umwa ume, baka mwinikeshi na liyakwe Yesu, kabili Yosefe omulume wakwe, paku wawalungama, kabili usha afwaile kumsebanya apabuta, afwaile okumuleka mumfi solo. Mulu uyu musango, ilio ale tonton kanya ifi, mwana malaika wakwa shikulu, amwenekele kuliwene mchiloto watiwe Yosefe mwana David witi, nokubula Maria omkashobe, pantucha imituwa muliwene chafu maku, na chitonton kanya lesa ali niweishi. Nomba bushe na kuata bawishi babiri wa mnyina. Tete akwate nga wene ali umwana. Wamubuchende kabiri nivuka pepo wa msango chani. Ubo tukwete kulia. Mulingilo kusumino kutila lesa tata. Na mpashu wa mshiro chena mpashu mawine. Muchine efyo chiri. Muchine chena mpashu mawine. Nomba na tuchichita nokumona chiria. Kabila kafyala umwana maume. Na iwoka mwinikeshina liyakwe Yesu pantu wene. Ewoka pufusha bantu wakwe kumembusha kwe. Awe chichonse cha ishireba. Oku tichifishiwe, ndewe lenga malembo imweba kapiunga mwalishiba ilio ndee tuwalidira. Oku tichifishiwe, kasesema asusire kulishikuru wachiti, umkashana ushatara opu wake mita, nokufyalo mwana maume, kabirishina liyakwe like ni kwe Emanuele ichalo la mkwe iluluwa lesa abana ifwe ushe chishinka, kanchi nilisa ishina liyakwa tata mwana nampashu wa mshilo. Chisuma mchine, ulie mlandu ine Petro hawa tishishe mwishina liyakwa Yesu Kristu. Lelo nchine sakamana, nga mwatishiwa mwishina liyamu rozu wa Sharoni, chanani kawa mpoka poka ulu tandaruwa uchelo, siri afya kulu mwila kona fyo. Ngo mtima wenu, wali lungama kulilesa, alishiwa mtima wenu. Leo nomba nino ndorula chiria. Nomba na chisosa. Nomba mnina sisi matile. Nomba pantu mchine chiria chamwe nekenga wanesi. Eicho, alifia walungama mulichena. Nomba natile, nomba panondefwa ya kusofe chintu chimokuli. Imwe nomba mamo natile, nomba ndefwa ya kushinikisha kuli mokutila. Aba umewonse babiri, vasosele chintu chimochine. Nomba Mateo itila mwishi na ili ya kwa tata. Ushe uchishinka. Chisu makabili Petro atile mwishi na ili ya kwa shikulu. Mateo 28:19 itila mwishi na ili ya kwa tata. Kabili mini mwema tumwa 2:38 itila mwishi na ili ya kwa shikulu. David atile shikulu atile kuli shikolo wandi ena ani nani tata na shikolo lishi na limoline Davidi antile shikolo antile kuli shikolo wandi kala iwe kukuboka kwandi kwa kulio mamona mwishi na ili kwa tata mwishi na ili kwa shikolo
Matthew said in the name of
Kabili Mateo atile mwishina lya mwana na Petro atile mwishina lya kwa Yesu. Umwana nani? Yesu. Mwishina lya mpashi wa mshiro, jali ni Mateo na Petro atile mwishina lya kwa Kristo. Logos. Tata mwana mpashi wa mshiro, shikulu Yesu Kristo chinshi chaba pye chapwirika ngefyo chingaba mamona munyina sisimu atire kuline munyina sisimu munyina wa kuane satire munyina brana mchili achishinka lelo atire chilia nichi natire kanshi ichi nichilia chilia chishinka mamona Na tirenga chiria nichi, ichi ni chiria, echo chinchi, icho mleka nsani na po. Na tireke nichi ni kisekuli mwema munyina, ngana litara kubatisha po muntu, ichi, echo. Na tire nomba uyu pano, Dr. Ness, kabili umuntu omo, atire paka shitaka pitapo, mwema munyina kutira, mwali mwishiba Dr. Ness. Chisu manaraso sapano, munyina Hicks pano, na ali, ndeto ntonka nyamwali kuwata degree yabu doctor. Ushe chila chichi nga chisuma. Nomba na atire nga Dr. Nesu wikele pano. Nomba na atire nga nalefwa ya nomba. Ilio nasenda omuntu kumenshi kukubatisha. Nda chimona nga filia fine achitire. Na atire filia fiali fia kulumbu inako ifia ile kuishi na liakwe. Na atire nomba wa mnina wako assembly wala bonsia ifia kulumbu inako. Kabili mnina uwa kuwane sa bonsia shina. Na atire nomba na rashi ni nkishakuli imwe. Imwe bonse muli mchirubo kabili ndu walungama. Na mwishiba ifio mnina. Nino kuisa ku mwari kuata abantu ababa mkutitikishwa muli ulio msango muli ingilo kukuata iliano ili nono ili akusansa musha inshitashimo wati kuchikakulula panono echo natile na alashi ninkisha kulimo kutila imwebonse babiri muli mchirubo kabiri ndu walungama natile nomba ngacha kutila na lefwa ya ukusumina munina nesi kutina sosa atemwa atemwa munina Hicks pano mwamona kutina sosa Hicks Nomba bushe chiria kuti chamfika bwino iyo chisuma ngata kutira kuti nasosa doctor shani doc ngapalwa chena nomba chiria chirewo mfika ichabulo muchinshi bushe tachiri iliyo natire ulya emsango yemwe ba assemblies muchitiramo mwamona iliyo imwe ba munyina ba assembly musosa mwishine lya kwa tata kabili lya mwana na mpashi wa mshiro musosa fye mwishina lya kwa reverend doctor Kabilina atire kanshi iwe munyina wanesi ilio uleba tisha ososo kutila Yesu tababonsia vena Yesu eka babonsia fie ishi na Yesu kwali bako ba Yesu abe ngilelo chena nishikulu Yesu Kristu mlemona kwali bako abe ngi ukubatisha mwishi na liyakwa Yesu inenshachi tekelachi netakwa ba ile mbona ngulimo vuleni ya ntendekelo mwene ninga talire shikulu Yesu Kristu mchine wene nishikulu Yesu Kristu kwali baba Yesu abe ngi mchine kabili Kristu ni ulio wasubwa. Na tine nomba, nganali ino kusose chintu chimochine, kuli mnina nesi, kutina sosa vushe, kutita mfika wino, kuli ino kusosa. Shani nesi! Na tine ulio emu sangoi mwewa wanesi mwinga chisose ramu mamona, vushe chiri ate kutichime icha ukana pelo mchinshu kusulo ulio mwa umeo wasoma, kabili alikuata degree ya doctor, ngali somene na makapali chiri ya alingiro okulu umbulu wafidia, Kabili natire, enyo ngana alisosere, shani dog! Natire vushe chiri ate tichumfu ikobu vikuli kapyunga, uku itomu vii atemwa natire, ulia emsango fie, mchichitiramo ulubali fie, kutakulumbu ilako. Leo natire, elio nasendo muntu kumenshi, nda yakuli anoku muipusha na okulanda, anoku vuleshi na liyakwe kabili fionse fintu aline chitikelo chakwe. Kanshi nda pepa nokusosa, nomba tata, ngefyo ima mwatu eva kabili eni muisonde lionse nokuchitaba sambi, haba nko shonse. Imwema mnina mwalishi wachiria echa ntendekelo mamona. Lenge na basambi ama nkoshonse. Mkale wabatishisha mwishi na ilia kwa tata kabineli ya mwana kabineli ya mpashu wa mshiro. Ukuba sambili shoku bake ifintu fionse. Ifyo imwe mu. Ifintu fionse. Ifyo imwe mwatu sambilisha. Echo kanshi na atile. Pakulumbula kwenu pachitetekelo. Paku yebelele membu shenu. Kabiline chitetekelo chenu. Mumwana wakwalesa. Nde kubatisha mnina na omute mwikwa. Mwishi na lia kwa shikuru Yesu Kristu. Natile ulia emsango mbatisha. Ine nalishiba fionse fia kulumbula kwa fiakwe. Ifyo wene ali fionse tata mwana na mpashu wa mshiro. Kabili umulandu Yesu aso sile chiri achari. Nomba nalekesheni. nga chileta chilifyo namkwata okupirikana mmalembo yenu namkwata okupirikana kabiri nchinshi mulino kuchita ilyo nga chakutila uyu munyina mu buddhisti kuti ayimano kusosa chilya inga palwa ichi nifinshi fyo venga sosa ilyo vanjevele kujalu vali ilyo uyu munyina nsamya ashinine Morris Redhead no kusosa kulie natile inga palwa Marko 16 alibutuike palichena tamulingino kubutuka pachintu chilichonse chilya chabo chakwalesa ikale na chena pepe nifye kwa tenu usokororo chena taba fye chimochine mwamona wansi wabiribale soso ye chintu chimochine nomba tefya kulumbu ilako tefi ya fine natile nomba na ishile mwishiva wene alitata tele saumbi ali umwana tele saumbi lesa umawine chena maofeshi ya tatu lesa mungu pyungishi wabutata ngamulefwa ya kuchita ya butata umwana kabili chena nilesa umawine mulifwe nomba nkavana imwe ichi ine itakwilumbula umwine nkavana imwe eicho mlemona yena maofeshi ya tatu tebale sabatatu nomba munyina ngavasambi tabatalira kuchibonfi akabiri kukuya pantanshi chiloso sapo nangu chemo ichakususha pali chena chilia chilifya wino lelo nde mweva ngomuntu ali ishile kuno ali watichiwe muishi na ilia kwa Rose wa Sharoni chanani kawami mpoka poka nolutanda lualu chelo kabiri ache tekele Yesu Kristu ngakapusu shawakwe kutina sosa lesa kupare munyina isa kuno natuleya mamo na achiria chishinka bantu umutima wenga taulu walungama nangu chibefyo chiria chishinka nganshi kabiri umutima wenu ulingilo kuwa walungama kabiri natire nomba lolekesheni nomba ngana alino kuposha munyina nesi pano kutina sosa Rev. Dr. Nesi chiria nifya fine ena nikapiunga lingire okuishibi kwa anga Reverend ena alisoma kabiri okusoma nganshi ena alikwata degree wa doctor echa lingire okuitwa doctor chiria echa kumulumbwirako mwamu na kabiri shina lyakwe ni nesi nangula nomba tekutinsose shani nesi shani doc iyo chiria tekuti chivecha lungama kutina sosa Rev. Dr. Ness, mwamona, chiria echo nde itila. Mwamona, ifyo wene, aba fionse tata mwana na mpashu wa mshiro, shikuru Yesu Kristu. Mwamona, kabina tine, ngana libatishepo umoku fuma, muma chali chionse, ulia emusango, ninga babatishishamo. Natile, ushekuti mwamu poke ila mwina Ness, atile chine chine, enali batishiwa mwishina liyakwa tata mwana na mpashu wa mshiro. Natile bushe kuti wamu poke ila mnina sizimu atile chine chine alibatishiwa mwishina ya kwa Yesu. Natenomba wafia ishi mkweteba mnina chenshi icho tete musumine chidia nokutoba ula ififi bumba umo abantunse ababu subaba. Mwane subafwaya huko mchine inkuta bafwaya kupepa na assemblies kabili wa assemblies ulukuta balefwaya kupepa na mwane kabili wa mnina baba mulo yomsango. Baba muli ulio msango lelo chikurufye kasevanya kuti abalengo kumona nomba mulemo nacho nde pili bulaba munyina nde tonta kuli chilie chintu chimo Yesu Kristu kabili nokwa mpana kwa mwili wa kwa Yesu Kristu filia efyo ipange lyandiryaba nomba shiresu chintu nangu chimo palwa iwe tawaba chiwa mwishi na lya kwa Yesu ulino kuya kumbo nomba ulia uwelewele kutina mweme cha chitikyo bushikubumbi nalikulia mu Texas ilio shilaya kabili ba munyina pano ninte kulichi ulukuta lwa wanesi inkuta ama kumichine rubali na shibiri vali pilo kulonga na kwanji kabiri na vikire munyina peti munyina wa kwa Assembly of God pa mulukulia kuntanshi ili anjita ya ushiku nomba na mwishi bachila chishinka ene ni munyina musuma munyina peti nga umo wa muli imwe ali mwishi wa okufuma ku Beaumont Texas ena muntu umo musuma sana uona atala okukumana po umukashi wakwe ni katolika wa pilibulwa umwana kashi uwashira umwine mwine ena muntu wakwa leso umwine mwine jere ni uli umuntu wawo musuma sana kucha Roy Weed wakwa Assemblies of God lumbule ni umopani ya wawaume tulekashi eni kuno wansava munyina naishiba kuno lubali munyina kufuma kulu kutalua Philadelphia ni kuno kabiri nama ume wakwa Assemblies of God kabiri nimani abantu awa misha njebeni ni kuisa njebeni nani umuntu awa misha kuchila Jack Moore njebeni chilia ena awa ifyo beta vava kulibena ena tapiribula nino kusanga ukupiribula kumbali shonse shiviri kabiri kulia eko abantu basonterera kabiri kulia eko kasevanya sonterera tuwe vena bonse bantu bakwale sale sali bapela mpashu wa mshiro ngata chali ni kumbu cha kwa lesa ifa wonse ngatu waliya nefya ku talikishanya Yesu ne fintu ya chishinka nganshi lero inkumbu cha kwa lesa shira tukaka chapamo emlandu wine kuti twaimba ive iya palwa intambo ikakanya emitima Yesu muchite mwiko cha wina Kristu chilia echo tukabira kanshi kamini hey chona mwishi bachinshi general superintendent uwapa palukuta wali njitire kabiri atire vushe na wishi baicho wanjitire mailo bushiko inshita yandi ya bushiko kulya na tire chinshi na tire twali kwete kulonga na kusuma atire wali kwete omwa omepachi ntamba chowe wali umubembo na tire nshachi shibe nikwiso kwali na tire ulya Mr. Petty owe na tire umubembo chinshi na tire ena nikashimikira kwa kwa Assembly of God munyina
he said yes, but he's
still atire, nelo na chile mube mbupantu tava chua wino. Kamina atire munyina na papata nje wa mulandu na atire alikuwa tampa chua mshilo. Atire munyina Branham, nichinshi ito Petro asosere. La pire nino kubatishi wa muishi na lia kwa Yesu Kristu kukulekelewa kwa membu shenu. Echo kanshi imembu shenu, tekuti chilekelewe mpaka mwabatishi wa muishi na lia kwa Yesu Kristu. Natire wushe iyo emi bombele munyina atire ilia emi bombele natire kabirile esa afulungenye icheleta alia mapere liakwe umuine lilia mumili mwema tumwa tele 49 pantu ilio Petro ajidalela ndefite mpashu wa mshilo awile palibene awo hawa mfile chebo mwamona kabirile na mali tawala batishi wanakalia kanshile esa alipere mpashu wa mshilo kubanta wa shapiri wirwe natire ni pesa mwisonde epo wimi nenomba atire na mwishiwa icho tulino kuchita atire walashira kashiru waka nono noku kutanzi ya kufuma mchishiru wa chesu kanshina natile na alenga na kambi noko mwesesha mwana kabiri natile tekuti munta fiche kunse pantnari mutema mamo na imwe tekuti mchichitefye natile kulikuwa mengi nganshiba mamunyine nwe kunse kulia abu ama ntema kabiri aba nchetekela natile imwe nala nala valino kuisa na nkuchibefyo natile valino kuisa kabiri imwe teti munta mfye nga imwe mwantansya ndino kumubwesesha mwana kabiri natile ilio mwanshilo mwishirwa umolesa kumkumbu shakwe alino kunenga ukulenga umbi noku mtinta kumubwesesha mwana kabiri chiri ya chishinka ukuba tinta ukuba wekesha mwana kabiri kabiri munyina owe mwishi na liyakwa Kristu le kanso sechi ineni kwa taninchi wandese nde nshita kuno kabiri ilife mpepi nshita ya kuisarande mwana lelo leke nifye nso sechi mwamona kabiri natile kuri ulio mwame natile kuti nava na iwe chikulufie uleshimikira malembo nokukwata okutemwa nokuchetekera okutira chilya nokushimikira nokusoso kuti wale batisha abantu temwishina yakwa Yesu Yesu weka iyo mkwai ine muchine teti nkonke chilya pantu nalishi baba Yesu abengi nalibeshi ba mu Africa nenche ndesha pusana pusana abantu abaini kwa Yesu lelo nangu mulino kukonfia ishiwi ili ya kwa shikuru ifo Yesu Kristu ndino kumikonka pali chiria chiria chirifio wino ndino kubanenu nde tonto nkanya mulingi loku vika tata mwana na mpashu wa mshiro inta nshimamuna ukuchirengo kubecha lungama na atire nde tonto nkanya ulingi loku chita lelo atire owe yoyo chiria chiria kubwe kela mube ne matatu na atire chena tebe ne matatu chena nilesa umo muma ofeshi ya tatu che na tebe ne watatu vale sabatatu takwa kwata vale sabatatu nangu bamo muchine chine yo takwa be chintu ta msango filia tachasa mbilishiwe muri bible kabiri kwa bafiele sa umo umfa we Israel nine shikuru lesa wenu lesa umo ifunde lya ntanshi wika kwato mulongombe kuntanshi andi chine chine wene ni lesa umo teba tatu muri abupiri bulo bwa bakatolika pali chena kabiri chali fumino kufuma kuli bakatolika kuya kuli ba lutheran kabiri nokutwalira kabiri na fimbi po kabiri chena tali chetekelwa na bonse pakati ka bantu lero kutira twali kwata bale sabatatu kabiri kulia eko tama katare imbira nsumata ya katare kuya kuba yuda ichiri na lisese menshita imbi ya luchelo kuli mensho ni wachi yuda kulia tama katare kusenda lesa uwa batatu kumu yuda tama katare kuchitachiria ichiri enatavari kwa tamano ya suma kuchira yalia mwamu nari shiba ifingi paruwa baibele kuchirachiria lelo wene tata lokuwa lesa patatu kumu yuda nga mamuleko kuishiwa kutinie owa mawine alino kuchipoke ila ino inenshita muchine chiria echo mwamona kabirinde chetikela fionsefi ngeo fio Yosefi asosire vamunyina mwimfobu vi mwewe ne pantule wesa na chitechi mulemo na echo chiri chintu chaba filia pakutira chinga lolela mpaka ino chita epela fe pantu nchita Yesu ya mena fialo ili mupepi nokupwa nomba nde chitikira chiri anemitima Yesu yonse echo mulemo na bamunyane nde echo kuisa kuchintu chimo kutira ili bumbeli abantu ili abaume abwama kwata lubatisho lwampashi wa mshiro ibumbalia Amy McPherson chinshicho enachitile ali intanshi wanesi nde chitikele elio aishirefu manoku wa assembly elio aishirefu mamo noku ibunga nikomu ine umwa ibira kuno tekale saa na wikiremu akalimumba kanono akantua kanono na likele mkulonga na kwa o elo jagaz nomba ifo wonsetu alishiva o elo jagaz wa wishi wa afirisho kusanga general council ya assemblies of God nomba o elo muntu mkalamba ena nikashimikilo mkalamba na limwebile tekade sana na tile mwina jagazi nga kuti na shimi kilo msango uchichiti lamo tekuti intale uku kuata na nguku longa na kwa kuposha elo ali kwete fionse uliomulo pano mwangashi nefintili watendike intanshi kuyalubali njele niko nga ndemu lengo kumfobu viva mnina pali chiria ine ine chiria chilife wino lesa kutia lengo mulo popfuma umwangashi ukufuma na nguwa mafuto kufuma chonsefia icho alefwa yokuchita lelo filia atafumiwa imembu iyo mkwai awe na kalia umulopo wakwa Yesu Kristu kawakatele kukwa makaya wuko mpaka ulu kutaru wakwa lesa lonse ulu alubulua luka pusushi woka na bimbuka na kabili na tile mwina jagaz nari mubulile nari mwitile kabili nari na wa Christian businessmen kabili natile mwina oelo atile nikuisa mwisonde apo obelele nari umwa kusenda maumu ono umwa kare umwa mtengu ono ono kuse kulia kabili atile ulenja wakutila wali kubika kulia lubali natile kulia eo kabila kwandi ilio naishi kuri imwe natire chinshi icho mwachitire mwambikire kuri ya ku statla hotel kabiri na iminefye mu chifutu baishire ntwala pete bulo nshayishibe omwero wakubonza te mafyonse fya shala kabiri nshachitire na ile okupita mulya ukwabola kufwale koti kabiri bale fwa yokuntafya panse kabiri natire ine nshayishiba ife yako isunga ne mwine atire ndino kutwala kulya ngabe na bapina sana kukuchisa natire yo mkwai natire ifyo ndefwa yokuchita kukwata ina mapamuna iwe nga walalipira kabiri atire chilife wino echo kanshi twaire kunchende no kwikala panshi kabiri natire mwina jagazi ne muchine chine ndakumbwa iyobe kabiri ena muna ndi wate mwikwanga nshi munyina umusuma kabiri na nalikweta kalibu kukakwa kanono kabiri ena apo akwete uli omwana kasho yo waishirefi okufika kuno okufuma kufyalo fya kutali yo wakwete uli omuno pa mundu pisha kwene fintu echo nalichikwete muno nalefa afye nokuti achikane limo elio kabiri na ishire chikwata fye palu wakwe ipe palali yakwe na mwishiba. Na tile nimu na uko olea lionse ili uku kuata uli no kuata uku puputu wa ukalamba ukuli no kutendeka pantu bashima kwe waba ume wali nsendele kulia mchine. Chile mwenika kuata bantu kutiba ishiba nga mpashi wa mshiro kuti asokoro la kunta nshi vushete kuti anjewe ifyo ifile chitika munche ndewa mnina. Kutna mwe wa ishi wipeshi wino kuchishini kishakuli mnina kaso ni kabili uyu mnina hapa na likele mkulonga na maironoku kweba ababa mnina icho chali nokuba kuno munoru chelo kidia chishinka sija finefye mwamo na pantu mpashi wa mshiro wali nshibusha kabili watile imi na pa window na ilolekeshe window kabili ali nangishe sija finefye ichi na tile nomba ababa mnina na nikulangisha ichi wino wino kulia mwamo na chinshi walingile okuchishiba kuno teka lesa na umwa ume ali minine kuno kuchata kuwa kabili atile mnina brana mnika sisema chilo mbuloku baka sisema mwamo na lelo atile mnina brana mnika sisema ilio alimumu pashi wakulingurula lelo atile owe isambili shori yakwe wanga mle chenjira na lio na tonton kenye omuntu wa sambila kuti aswe chintuta msango filia nga kasesema chipili bula finshi kelula wabule sawa chebo ichebo itakwa shukuru cha ishire kuli kasema mle mwana lelo chiri afye tachiri muno nangula kutisosa lelo nanguchiwe fio mnina jagazi kabili na tile na atile owe na tile na limwene pali uliomwa na kashi uwa kuata uliomulo pamulu pilu wakwe owe atile mnina brana mchiri ya chintu icha kupapushanga nshi icho tawata la mwanapo na tile mnina jagaz nari kutema inta nshindefwa ya iwe uviki okubo kwa ndimu yobe na tuso so kutila tuliba mnina atile mchine wafya nshi Natile uli umo wa makasana pali bakashimikila abo naishiba ifyo waba ichibombelo cha kwalesa atile natotela munyina Branham iwe muchine chine walichefya natile sachili aku wa ichefya ndeso sachili apantu nalichetekela ukutila uli mubonzi wa kwalesa leno natile munyina Jagaz kanofye iwe ule asana patali tawakwata napakushintira pafyo lelanda ule shintirira Kabiri ubu ebwa bo bwafya na imwe mwebengi ba Assemblies of God naba umebambi pali uko kulongana kwa kuposha kile mweba ula wali waifingi sana ifitwa kabiri Tommy pano ni munyina musuma kabiri twalishwa ifyo aimini na uwakosa lelo kwali waifingi sana mucharo lelo mwishina lya kuposha kwa bulese mulanduwine tamufaila kulipila kulongana mu musumba balesa nokuleta abantu nokumamo kabiri ni finchi ifyo bakwata tamupela abantu na fimbi poku chila ifyo muchita kuntanchi ukufuma kupinda mba yenu mwebene kabiri mulifya wino ba munyina nde mweba Mulifye wino lelo chamba fekwati na lebelenga ili ya shiri ya kale ili ya kwa Martin Luther liatile tachari ni nkama kutila Martin Luther kutia asusho lukutalwa katolika no kutuwa hila nacho mwalibelenga ili ya shiri ya kwe ili ya kale lelo kutila Martin Luther kuti awa pamulo wachimfulunganya chonse chiri echa konkele kupuputula kwa kwe ili ya eyali nkama kabili ili wecha kupapusha chachitua haba shase mbururu wabali konkele ngafiri ya fine chali muigupti kabili chena chali leto wafya mumpanga tuwali shibachiria ili otuwa ya kulia icho chai mishekora na lesari chona wile niloba mnina chile mweba ula mnina jaga zai kerepari ya nokoesha ukunjevo kutila chiria chali mupashu wa mshiro kubomba chiria kabili atile elio kabili nalikwete Mwimpepa la liyakuwa mwine natire Mwina Jagaz nomba natire Na lisambili la kufika mu grade 7 Kabiri iwe niwe doktor wafya bulesa Kabiri walisoma ukubandubuluila Walikushiwe muya abusaka ulukutolusu Assemblies of God Bawiso wali afirishe ukusanga chiri chitetekelo Kabiri iwe ukufumamo chiri ya chiri kuri iwe Elona tile chiria Chirifye kumuntu uli wonse uli ya ulefwa yoku chita chiria Chibikapo tuchirwa otulitonse kulia Lelo ilio chaisa kuchifulo kutila ichipo mbelo ngaiwe, kuti wanonke miewa makana kuli Kristu, kuti wakula kukapiunga bobe, pati ya kumfa mfwa. Nantile munyina Jagaz ule kule chipindanga chiria, ngatawo kwetecha kushintirira popali chiria, chikesa wapangu maya kashita, kabili ulingilo kuata malembo, pati olela ndapo. Atile, ili apali elembo, nantile, ilete. Atile, chisuma munyina Branham, atile, kuja mupashu wa mshirole chitachiria. Natile nangisha malembo apocha sokuti omupashu wa mshiro alitala okulenga po omulopo kufuma pa muntu umo kabiri na fimbi pongafiria chirangishefi amafuta yali pongolwele palibena wachisosa yali amafuta yali pakunda kwa kabulesa kabiri watile uyo omulopa wa mwana kashi ukabali pusukiro lyanko natile ngata kutila chiria nifya fine kanshi ni chinshi cha chitike kumulopa wakwa Yesu Kristo chirabufumyapo kabiri ne chintu chiri chonse chisusha chena ni munkanya Chena chile kanya chena natile chisa mukuba isambirisho lya munkanya Kristu. Owe atile munyina Branham ukesa sambirira ubushikubumo natile ndesubira shaka sambirire ngafiria. Nomba munyina natile nalikutema kabiri iwe uli munyina kabiri natile munyina Jagaz uli no kuisa afika paka musambo panu mayakashita icha kutila tawake kilepo. Wekela kulu kutalobe kabiri wekela no kuikala nembila nsuma kabiri natile wika lukulila pafya kumfa umfa. Natile nomba alikuata ena aleba tisha kumwewa mnyanya na mwishibachira nshita ili omabatisha mula wekela kumwa nakashi wacha ichatema wama ume. Nomba jirinoku imweta makese okutalo kufwa echo chiria ali kumpele ya msebo ino ine nshita kabili vena umuti wama vitamini kufuma muli vemba uwafwa mule mwona nelo filia efyo chaba munyina atendeke palitulia ukwa kumfa mfa kabili imwe mwema umemuno ala kwata ayama chalichi mule suminisha ichintu cha palanga chiria kuisa musumba kabili na mwishiba kaseva nyari chenjeresha kabili ena ala tokela mo muli filia fintunga filia ala kansana palichena kabili ena ala lenga abantukuba ala kakwa kabili ala lete chimfulunga na mulu kutane fintu nelo filia tefyo Chava. Now, nomba pano temulandu ifyo mwingaba abalungama ichi chintu chimo pano icho tufilwa no kupanya bamunyina. Nomba ndeisala mukusosechi. temulandu ifyo ndi walungama kabiri ifyo na inshiba malembo kabiri ifingi ifyo na inshiba palwa Bible ya kwalesa ganisha kwata omupashi wa kwalesa uwa kutemwa mumutima wandi kumutundu onse uwa bantu nse na bonse liena ni inshi na liluba ita kwambila po naomba Paulo atile muvena Korintu 1:13 nangula nalikwata okwishiba mwamona nokwiruka ifyankama fyonse fya kwalesa mwamona fyonse okwiminina kabiri nshakwata okutemwa shirikantu kabiri nangula ningalandira mundi misha abantu kabiri neshaba malaika kiryani fya ifyo mulanda kulilesa kabiri lyonse shirya isho mwingelula nangula ningalandira mundi miindi miishi nechinesha abantu na ba malaika kabiri nshakwata ekitemwiko okutemwa tachibakantu kuliine ei chonga nalishiba inkama shonse shakwalesa kabiri kuti nashi fungululano nokushirenga okusuntinkana pamo kabiri nshakwata okutemwa busumanshi shichita kabiri iyo ine yesu atile ichi abantu bonse bakeshiba okutira muli abasambi bandi iryo mwakwata iryo ba assemblies bakwata okutemwa ba oneness kabiri ba oneness bakwata okutemwa ba assemblies iryo mwakwata okutemwana umonomvie chibe chalungama atemwa ekirubo kabiri chikulufi ama tontonkanyo yantu yalubana amapange yantu yalubana ntire yena muli abaluba ita kwambilapo wushe chote chishinka mwamona nangula ningalandira mundi misha abantu na bamalaika kabiri nshakwa tokutemwa nalyo line shirikantu pantu lesa kutemwa twalishiba kirya kabiri nali chetekela mukulandira mundimi nomba muntu mo atire mwina brana amtachetekela muchiningisho chantanji ndefa yoku kuisha kirya pamona imwe nomba mwamona ndefa yoku mweba nde chetekela kutira iyo muntu apokelela Kristu ala pokelela chiputurwa champashwa mshilo pantu Yesu atire muli Mateo ichipandwa cha 12 icha chipandwa cha 5 na 20 verse ya 24 atire awe nde chetekela ni Yohane wa 5:24 atire uyo umfwe vyewo vyandi nokuchetekela pali wene wantu mine nakwata omwe wa myayaya nomba kwaba vyo musangomo uwa mwe wa myayaya kabiri tesa mubupingushiro nafuma mumfwa aingira mumweo nomba ndi chitikira takuli umuntu uinga ito omwine lesa lingiro kumwita kabiri lesa ngali mwita muchine chine kabiri kwa abantu abengi twalishi baba munyina abo abelenganya kabiri batontonkanya okutira lesa na mwita lelo obumi bwabo iliri ne sangeni mulinoku bamona lelo nga lesa likwita chinshi iwe uli iwe ulinoku bapali ya kabiri ulinoku ikala pali ya mamona ukwishiba elyo kabiri nga nomba lilya tesambilisho lya baptist mwalishiba chilya mamona lelo pantu nshache tekela mukuposhanya mumaboko nokukwata okuchingirirwa okwa myayaya kabiri na fyonse firye fintu ine nshache tekela muli firya awe na kalya ngabalefu yo kuchetekela firya chisuma chilifye wino nelili ine nchilindeso kuti bena niba munyinane noruchelo nga nachiba nokulomba paimo ito ichiri mupepi ne nshita ya chungulo kuti natemwa cheri kabiri kuti mwavula epo lelo ifwe bonse tulelya pai mamona echo tachipanga obuli bonse chikulufye tulelya pai ulya emusango twache tekelamo ngamulefwa yoku baba oneness beni ba oneness ngamulefwa yoku baba assembly of god beni ba assembly of god ngamulefwa yoku ba ifyo muli baptist presbyterian beni umwina kristu muli chena mamona kabiri kabiri chifaili sheni mweme ne mweka lero mwi kansa na mwono mbiye pantu utu ntu utu unono tonse tulasuntinka na pamo chiria chishinka fionse fila suntinka na pamo kabiri fisa kuli chirie chifu chimo kabiri kabiri temulandu ifyo tulechita nifinga ifi pesha mano tuinga chita nishinga mpiri tuinga sesha atema fionse pintu chiri mpaka tuwaisa apo tuinga temwana tekupanga ukuchetekela lelo okutemwana umono mie iyo twatemwa kira munyina temulandu ulukutabako twali mutema tekuyipashanya fye kutira twachita pantu twali shibachena lyano lyavuka pepe ifyo chaba tulingire okuchichita lero pantu tulechichita twali temwana umono mbiye kanshi okutekanya okushipikisha umono mbiye kabiri nde chetekela mubena Kolose 3:9 pamo mukati mulya ine limbi ine chichita limbi kuti naba uwaluba pelembo lero yaso saifi pano mailyo twaba bena Kristu tatulingira okukwata kafindwe mwamona tekuti tukwate chitetekelo iliyo tulesha kupelo muchinshi no buchinda mikuli umono mbiye mwamona tekuti tuchitechilya tekuti tukwate chitetekelo tulingira okuchindika lesa mwamona okumuchindika kuchetekela muli ba munyinane muchine ekutemwa lelo muchinshi no buchindami siya kulilesa Lelonga pali lelo kwate ni chitekelo ne subilo muri umonomvie kabiri mwilabe pana umonomvie mwamona mwilabe pana umonomvie ngana mweba munoluchero nali mutema ningire okuchita chilya ngata chile chitika ndibumbi munda chilya chishinkanga nchi nomba ba munyina muri oyo muchirwa nomba munyina tom ndesubira chikele sana kuno ine munyina tom nakwata ichintu chimo icha kusosa mukashitaka nono Lelo limbi kutna sosechi Iyo na ishire mkati kenu Nde chetekelechi Nde chetekilo kutila lesa shifwe Afi mbile na chungu uwi ituwa Maria Nukulenga mulie na kabulungwa kamulopa wakwe Ichocha letele Yesu Kristu Yowali umwana wakwa lesa Ihema umo lesa Aifi mbile umwine Mumuviri aiso kolwele Umwine pakati kesu Lesa ali muri Kristu Kukwekeshe sonde kumwine Nde chetekilo kutila kariaka Kabulungwa kamulopa, akatoberwe pakaubale kukulekelelwa kwa membu Yesu, kabiri umupashi wafu mine muli wene nokubwekera palukuta, pantu Kristo umupashi wa mshiro Kristu logosi ali muri ife nomba, umupashi wa mshiro kulubatisho. Ukutulenga ife Kristu ali ipatuile umwine, ukupela umweo wakwe kulichira umo muri ife, ukutila ife nge bumba lya bantu, ukuti tuingaba ulukuta lwa kwa lesa. Kabiri teka lesana, Nale nina bakabalwe mwali shibachiria batata bale nina bakabalwe uwaishibisho mukalamba nale nina bakabalwe twale chema mwarafo bare atemwa nde pilibula Troublesome River kulia kuwa rafo range akabungwe ka Hereford kale chimena muri lienika Kabiri paririanika, abateke ngombe bena bena bali kuwata ichani ichingi nganshi, uchoba mesha kabiri ilio mchirime mafumechani, ichingi chafinatani kuti watuwala ngombe ku kumule mfwe kuja kuisamba ilia estate parki, kulia kabiri kuti watuwala ngombe pali shiria pa impanga ya ndika lamba nungilako mukati mulia. Kabiri na lichema mulia pa miaka, na nomba nda ya mulusuba na mumfula ilio ndetusha, kabiri kutina chita kabiri, Noku nina isha kolonga ni kwa uku bafie kulia pantu na jitemu waku nina. Kabili uku shinguluka uku noku mulia murani ilienika kwa libako ibumba ilia waka teka kwa finama vali hawa kwa tinsambu mulia kabili noku lisha ingombe shabo. Kabili muinshita ya lusuba inshita ishingi na liba ufilisha kulonga nike ingombe chapa mono kuchituwala mulia. Kabili kwa liba ulupango uluwa kuchingirila uko tekutishie munchende ya bene ukuisa ukupita mumpanga ashirishishamo mpaka kabili kachema emi ninakulia noku penda ashiri ingombe Iliyo aingira mukati iliyo shire ingira mukati kabiri nali kala inshi kuishingi ora panu maya ora na mwene bumba lya kwa Mr. Grimes ukupita ali kuetesha Diamond Bar isiyesu shali take track kabiri bali kuetesha cha triple di pesa mbali Yesu nesha kwa Jeffrey kabiri na fimbipo eliyo iliyo nabiko lukasa rwandi ngevyo imwe mwebengi mwaishi bakuchiringanya kumpela ya malamba nokuikala palya nokumona kulya kachema iliyo aimina palya kupenda chirie ngombe nali mwene chintu chimo tapo sereko sana mano kucha kufuatika itali pali yena elo kwali ko chintu chimo icho ena muchine chine alo lekeshepo chiria chali akatambo kamulopa Ili ingile okuba Hereford umwine mwine ngate ifyote kuti iye kunuma ya luyolu pango. Lelo icha kufuati katachapa ngile ubu pusano mkalamba. Kabiri nde tonto nkanya ulia emu sango chikabila mpabu shikuwa bupingushi. Takalo lekeshe pacha kufuati kapo chesu. Lelo akesa lekesha paka chishibilo kamulopa. Nalipange firubo fiandiba mnina. Kabiri nalichite fintu ifingi sana ifyalubana. Kabili, nga inshita hili onse muka tika abulendo na lileta temwa mwali umfwa ichintu chimo, icho nako mairepo atemwa kusosa, icho ichipele ichipunu icho chimo, atemwa nga ninsosa ichintu chimo munolu chelo ichilepunu insha, ndeku ipusha ngomwina Kristu munyina atemwa nkashi, njele niko. Shile pili bula kuchitachiria, na funyafye kuli mwe ifili mutima wandipa kutila tuingeshiba. Nga kuliko kubatishiwa kuliko nse uko ala chitua, imweba munyina chichite ni mwewe ne mwamu na chiria nichi ine nshile chichita. Nga nalikwete ulia emusango ndino kubatisha umonga filia kabiri limbi umopali imwe kuti achisenda mwamu na Eicho kuti mwasenda omuntu vena bali batishwa mwishina yakwata tamwana mpashwa mshiro kabiri vena bali batishwa mwishina ili akwa shikuru Yesu Kristu nabo eicho ngankatala okubatisha umo lelo nshira chita na nomba mpatisha fye mulu kutalwa ndi lwine kabiri bali ebantu fye kuya kabiri ulya emusango abantu kulu kutalwa ndi babatishwa kabiri nga mulino okulolekesha kunuma lulya lutambi lwakale lwaba missionary lutambi lwakale lwaba baptist missionary kabiri nomba nga chiria echo na lichetekela mukunda kwa kwagulesa na lichetekela mulu batisho lwa mpashi wa mshiro na lichetekela mu mpashi wa mshiro okulandira mundi mina lichetekela muchabu pechonse cholesa apele kulu kutalwa kwe na wakulu balirwa abo omupira po Lelo nde chitikila nchaba muli ififingi ifi ava kuno ifi akuposha okwa pulamo ukotuwa kwa teilelo Kutuna temwa okusosa po chimo pano Inchitai moya kale sana kwa liko mnina kabili temu nina ni umusuma Tommy Hicks Uo na chitikila ngomu wonsi uwa chine wa kwa Kristu Kwa liko muntu na umbi mchalo chimbi Kabili muli chichalo kwa liko yi alifye uwa lungama Inchitafe yonse konda pa uwa kwa lesa uwa pulamo uwa wamisha Konda pa uwa pulamo uwa wamisha na mwishwanga filia Na lipokele enkalata panu maili omwa omea kwete okusuma kulukuta Lwa Lutheran kabili sekretari wa ndimuno alishiva tuwali kwa tachiria umo tusungila. Tekuti numbule ishina liyama umepantu tachiri cha wina Kristu nangula chisu minishanya na matontonkanyo ya uliyoma umelelo chiri achirife wino sana na limutemwa ena ni mnjinane. Nelo chena cha ishirefika patiflo uko walingilefie uku kwa taifia kumfa umfafimu atema uku chifupa ulatema chintuchimo na chimbinga chiri ya mamo na kabili chiri achiri ya techisuma wamo na mnjina uku tukusho mubili kwa kwa panono. Kabili echo yu kapiunga wakuluthirani ale mbele uyu kapiunga ukumuwesisha hii inkalata kabili atire imweba kabila wambila nsumawa kwa Amerika mwebe sakuno atire nokundapa kwenu konse ukwa pulishamo ukwa wamisha kumuntu onse. Kabili nomba ichichire umfuika ngamashi waya nono haya kuitasha na mwine leo lesari shiva shire chipiri vula muli uli omsango. Lelo atire ilio munono Deborah Stuckslave afwire Kariakanya, kabili ulianyina, ali minine kulia mu India, mu California, uko kariakanya kafwile kabili kwa litalele. Kabili amwene abikile kariakanya mulia mumaboko ya kwa mnina Branham. Kabili ena ai minine palia no kapepelako. Kabili akanya katendeke okupunda no kupanta wila kabili ali kapele kuliena. Ena, na kabili ali shivecha chitike ku Mexico, ichiri kuti tuapela hawa wa full gospel businessman iliashi, mulingilo kuwate chintuchimo, ichalandiru woku fumakuli doktor. Ilio kariaka nyaka nono, kamu Mexica ni kama Fidelu Chelo, lulia pa 9 koloko kabili, ichichari 11 koloko, ilianishita ya abu shiku doktor lirembele iliashi liakwe. Munyina Espinoza uo imemwebe ngiba munyina hawa kwa Assembly of God mwaishiba ali ni uli awa wulire lili eli ashuku fumakuli doktor kutila alifuile. Kabilina limwene chumonu wakulia muka tikebumba ili wabantu wakatolika makana ama kumiyabili baishire kuli Kristu mumusumba wa Mexico. Na tile imemwisenda fiechiria shishive kariakanya na chumona fiechiria chumonwa kunolubari. Kabili bili alikulia mkwensha na wakafirisha ama kumiatatu watemu ama kumiane. Mali firirwe kukanya uliomu anakashumu nono kumufumia mumulongo wama pepo. Na kariakamu anaena kutia abutukila paka tikamolu yavo nefintu fionse. Echo mkulekelesha na litumine Jack Moore kulia na tile kabie kakapepeleko. Na ulekeshe kunse oku kabili na limwene haka nyaka nono haka mu Mexica ni kale mwentula natie lolela pali miniti kale tekuno mamona kabili ilio nabi kire ndu pishandi pali buliogu langeti ya lipongolo kire mfulaka subakonse kabili vee nabali mine pali ya ukutula lulioru chelo kabili ichitali na limoleve ni koloko ili anjita ya ushiku kabili nabi kire ndu pishandi pali kari akanya kate ndeke okupanta ulano kulira kabili vate ndeke okupunda echo nomba vai shire kekisha no kubuleri ashi vaile kuli doktor kabili doktor atile na chilanda okuti akanya kachufolu chelo panayi ni koloko kachufuwa notu laso mamona kabili echo kani shifiri fintu fya chine yena maria asha ya chininkishwa ya ringi lokuba ife lionse tulingi lokuba aba ufumachumi kabiri aba chinka pa chintu chiri chonse mwichile ngokuba chiri chonse leke nifye chive fyo chiri chile keni lesa tafuaya obu afirisho na ngobumo pa chintu chiri chonse mulemona wene ni lesa heicho Ichi atile nomba, lelo ilio oyo nina aitile mnina Branham kwa Amerika, okuli lila akuli ena pali ya pali lamya, nisa kunonoku vusha kanya kandaka nono, kabili obuteko kwa United States, umulume wakwe, nika shimikila mubashirika. Kabili imwe wonse mwali mwishiba Julius, mwebengi imwe mwali mwishiba, ale mbele bukuli andi, kasesema atandali la Afrika. Kabili uliomu busumu nono, na chifyashi umno wejani ukubirikisha pamulu weshi uli akweatile munyina Branham na limirine kulia ilio kariaka nyaka ishireba no mweo. Atile tuwali kuchete kiloku wa mbonsi wakwa Kristu. Atile isa uvike ndu pishowe pakamu anakandikabili kalinoku bano mweo. Kachifua pie iliri ni atemwa shiviri nakalaso kali lwene na limama ora yane atemwa ya sano. Kabiri ababa ume, vali kunolu vali, vali bilikisha no kupunda, no kutoloka toloka kusosa. Lesa la kabusha. Kabiri atire, kulichiria American atemwa tendeke ya Amerika, ifita fya United States, fyali no kuntwala kulia, mujeti no kumbwesha mukasuba mwamona. Kabiri natire, ilio nshila isa leke ni nsango ufaye wakwa shikulu. Echona alipepele inshi kushibiri, kabili ulia doktor ali musuma sana kukuleka kariakanya ukulala mulia. Elio ulu chelo lumo na alimini no kutendeka okuenda okuya mkicheni na dioleke shoku imina palia pamulu ulubuto fie na limo okulingana fie na luli ulubuto palia ukula shinguluka atire wikumia kulichiria, wieba ulachiria, kulia kuboko kwa kwa shikuru. Na alibutuike ukubwela mono kutuma alamia kunko na alitumine nokusosa ine tekutinjise. Kabili uyuka pyunga wakulutra niatile chinshi icho taulole la mpaka wakuata okusala ukwa pilirika okufumakulilesa. Ngafilia mnina Branham achitile kabili liena kutuwaishiwa icho olela ndapo. Nomba chiria echo ba mnina ngachakutra tatole kerefie ifia kusondorela no kulolela no kupokela okuine kuine okusala ukwa pilirika okufumakulilesa. Kabili ifitio nse kuno kundapa babembu abasha ishiwa kuna nguchimo palu wakualesa. Nde chetekela okutila kunda kwa kawulesa kwa shintira pefunde kutila mulingi okuisa kulilesa intanshi nokupela omutima wenu kuli wene nokusamba obumi bwenu mumula kwa kwa Yesu Kristu. Kabili liena lesa alinokutende kwa kubomba pamo na imwe nokumuposha kwa tifi ngoyo munyina asosele palwa mwana kashumu nono uo apeperele kulia lubali uo ashira wakwa lesa mulemo na mubumi bwandi nalipanga ifirubo ifingi sana nali chitefi ntufingi ifefya lubana nalimonka chitanga na ekala nchita itali ngachitirapo na fimbi fingi. Nali mwafimo, palifie nafikaba ifu nwinsho mwinshila yenu. Ndesu bilo kutila, mnino kumbelo luse. Nale merenga pali Abraham. Ifio kutila, ifio akumukalifia, ifio akwete. Ifio kutila ena, mwe ifi ntu ifio achitile. Ali tuishikelesa kabili ave pele obu fipa mkashu wakwe, kabili na fionsefie.
But when his divine commentary was written,
lelo ilio ilia ashiria kwe ilia avule salia lemberwe mwena Roma 4 tayalu mwile po ifiru wofia kwe. Lelo yatile Abraham tate nshiwe kukana chetekela mwile salelo ali uwa maka. Fionse ifiru wofia kwe fionse yali labirweko ilio ilia ashiria avule salia abumibuwa kwe lia lemberwe. Ifia kukalipua kwa kwe tafialu mwilewe nangupanono. Ifiru wofia kwe tafialu mwilewe. Kabili munyina ndesu bilo kutira ilio ilia ashiria pali ine likabili ingwa buliabu shiku ukutira akafute ili andi nalio. Kabili takatonton kanyi paluwa yena ndesu bila mulechita na imwe lesa mupale.
Christ in me, the hope of glory. There's ins and outs and overs in the life of every man. I'm not going to speak. I have a message. I believe that everything has been said and shared in the heavens. My heart is stirred this morning. I believe that for many of us, some things have been stirred up and will be forever. Make us better men and women of God. Babe Ruth was known as the home run king. But did you know that Babe Ruth was also the strikeout king? He struck out more times than he ever made home runs. He struck out 1,370 times. he only made 800. But every time Babe Ruth struck out, he went back to the dugout when the old umpire hollered, "You're out." He went back to the dugout like he said. He picked up the bat and pointed it over the fence. And always said, "I'll be your daughter." There's nothing wrong in backing out, but remember, pick up the bat. Play it again, please.
Right in me, the hope of glory.
It's everything.
Yes.
It's everything.
That's right.
It's everything.
Everything.
Yes. Hallelujah.
Amen.
We reach the point. How many times have I heard you? Grateful we are that we can say from the very deep of our heart and the deep of our soul, Christ in me, the hope of glory. Oh, Jesus, put your loving arms around every man and every woman, and may our vision and our sight be raised higher than the things of this world, that we may see Christ and others may see Christ in us. Lay your hand upon each one of these of thy servants.
Grant it, Lord.
And may as we go out of this place this morning, that we will determine to see nothing save Christ only.
Amen.
That our brother within each other. That we know the job is, there's such a big job to be done, Jesus. There's such a great harvest to be reaped.
Yes,
oh, Lord. Help us, Lord.
Yes.
That we'll join hands together.
Grant it, Lord.
And sweep across the
highway. Yes, Lord.
Hallelujah. When the lost and dying.
Yes,
Lord. I want you to lift your hand and just praise the name of our Lord Jesus Christ. Thank you. just as you do in this world. Just as you call all people up. When you will lift it up to heaven. And suddenly you feel this pain from something inside of my soul. I've never known before in my life the revelation of Christ in me until I heard the echo. Of 300,000 people have just come in. Outside this morning, with the great, and majestic army of the King of Glory.
Yes.
And they're singing. Who do you love? Christ in me, the hope of glory. Close your eyes, raise your hand, and sing it again, everyone.
Yes.
Ngakuti namona ichi kuchitika muisondelionse kuti naso sa shikolo leke nomuwomfi wenu ayo mutende.